Ziko mwinu mbali kastu njipo mwoni kwa inu nonse habale ndi alongo mwambuye ichindi ine nthawi zina ndi mango mvelera kwa mphayi pang'ono kuti ndiime pamene ine ndi kumvetsera kwa maumboni opambana choterewo ndi zina zotero monga ine ndakhala ndi kuchitira mmawa uno ndipo ndiye mbadwa inzanga muzisautso ndi mmazunzo monga mbale wathu wachibaptist ndi mlongo adutsira pokhala kuti kale ndinali wachibaptist ine mwini wa missionary baptist ndipo pokhala kuti ndimadziwa pamene anthu ako ine ndinali ndi chinthu chomwecho anthu anga omwe ankandikana ine ndipo iwo ankaganiza zoti andithamangitse ine chifukwa ine ndinali nditazungulira mutu ndipo ine ndinadzapeza ndipo ine kawirikawiri ndakhala ndikulankhula izo mokhala ngati mozungulira ngati ine ndazungulira mutu mungondisiya ine ndekha chifukwa ine ndimakhala wokondwera mwa njira iyi kuposa pamene ine ndili mu munthu wanga wabwino kotero uwo ndi mtundu wa mfundo pang'ono imene ine ndinayigwira yangayanga ndipo ine ndithudi ndakhala ndikusangalala nacho ichi nthawi iyi yokhala mwa njira iyi ndipo mʼbale wang'ono wa mpingo wa khristu pano monga mmene ife kawirikawiri timawutchulira iwo kapena wa Campbellite ndipo ine ndikukumbukira iwo anali otsutsa molimba za misonkhano pamene ife tinkayamba koma inu mukudziwa ife tinali naye wina dzina lake Paulo nthawi ina anali chimodzimodzi ndipo iye anadzakhala mmodzi wa ife kotero izo ndizoona ine ndikuganiza kuti kawirikawiri zimene iwo amayang'anapo ndi moyo umene iwe ukukhala inu mukudziwa kuli bwino mundikhalire ine moyo wa ulaliki kusiyana ndi kundilalikira ine umodzi nthawi iliyonse nthawi ina kale mtumiki wamkulu mwamuna wabwino wa Full Gospel nonse inu mukumudziwa iye ine ndikulingalira ndi mʼbusa Booth Clyburn amalalikira uthenga mu zinenero zosiyanasiyana 7 iye ndi wanzeru basi ndipo ine iye ndi mzwanya paluntha ndipo ife tinali tikuyenda limodzi nthawi ina ndipo iye ndi mʼbale mo ndi ine ndipo ife tinali tikukambirana china chake ndipo ine ndinali ndi mbali yotsutsa kwa iye ndipo iye anayang'ana mopotolokera kwa ine iye anati iwe sumalidziwa basi baibulo lako inu mukudziwa mmene mʼbale Booth anganenere izo ine ndinati ndizoona zimenezo mʼbale Booth koma ine ndikumudziwa bwino mlembiyo kotero ine ndikufuna inu mukudziwa sikudziwa mawu ake ndiye moyo koma kumudziwa iye ndiye moyo uko mkulondola mukuona kaya ine ndikuwadziwa mawu ake ngati ine nditangomudziwa iye ndipo icho ndithudi ndi choonadi ine ndinali mmawa uno ndimagwirana chanza ndi chiyanjano chabwino ichi kuno cha azitumiki ndipo atakhala pansi apa anali uyu ine sindikutanthauza kuti wina atchuke koma mʼbale wachikuda uyu anadzalowa mʼbale anadzakhala pansi apo ine ndinanena kwa mlembi wanga kuno uyo ndi mkhristu weniweni inu mukundikumbutsa ine kwambiri za aeledala a Smith omwe anali a Church of God in Christ ine ndikukhulupirira ine ndinkakonda kuwalalikira iwo mochuluka kwambiri kumusi uko ndipo ine ndikukhoza kuwaona iwo apobe iwo ankaoneka china chake ngati mʼbale uyu apa kungoti iwo anali ndi ndevu zotuwa ine ndinkakhoza kulowera ku chitseko chakuseli ndipo ine sindimayiwala konse mawu amene mwamuna wokalambayo ankakonda kunena amayang'ana mwamba ndipo oyera onse amakhala kuimba inu mukudziwa ndipo apo panali kansungwana kakang'ono kamene kankakonda kukhala pa ngodya nyimbo yomwe ndinkayikonda inali mkwezeni iye ndipo iwo onse amakhala akuomba mʼmanja mwawo kachitidwe kachipentekoste inu mukudziwa mkwezeni iye iwo ankandikonda ine ndipo ine ndinkawakonda iwo ndipo ife tikamalowa iwo ankakonda kukhala pamenepo ndi mutu wawo monga chonchi pa deski ndipo kumango ayang'ana iwo inu mukudziwa iwo amakhoza kunena kuti lowani aeredala kolekani chipewa chanu mʼbale apa ndipo ine ndinadzadziwa nthawi imeneyo kuti mmodzi wa oyimba nyimbo za uthenga amene ine ndimamukonda anali mkazi wake ndipo ine ndinali nditachita kuonetsera konse momwe ine ndikanathera kuti ndimuchititse iye kuti adzayimbe ndipo kenako iye anapempha kuti asayitanidwe ndipo ine ndikudziwa chimene izo zimatanthauza koma ine mwini ndimuyitanitsa iye ngati iye angathe abwere ndipo adzayimbe. Chabwino, kodi sindinu mulongo amene munayimba uja, munayimba ijayi, Ship Ahoy, mawa wina kwa a Christian businessman tsopano? Ine ndikuyembekeza kuti mkazi wanga abwera sabata ino, ndipo ine ndikufuna kuti iye adzakumveni inu, chifukwa ine ndabwekerera mochuluka kwambiri, ndipo ngati inu mungaponye pa tepiyo, ife tikakambirana izo. Ine ndimakonda kuimba kwabwino kumeneko. Ndipo ine ndinkakonda kumawawuza anthu, ine sindimata nkomwe kuimba, oh my, ine ndinali mailosi miliyoni kutalikirana nazo izo. Koma ine ndinati, ngati inu mudzafike konse kumwamba, ndipo mukukhala mu nyumba yanu yaikulu inu mukudziwa kumwamba uko, ine ndinati, kumusi kwenikweni pansi pa phiri kuseri kwa mitengo kumbuyo uko, kudzakakhala kanyumba kakang'ono kumeneko. Kameneko kadzakakhala kali kanga. Ndipo mawa wina uwo pamene inu muzidzayenda pa khonde ndi kudzamumva wina atayima pamene pakuimba chisomo chodabwitsa, nkhani yokoma kuimva, chinapulumutsa wopanda pake ngati ine. Inu mudzati, Mulungu alemekezeke, mbale Branham wakale wakwanitsa. Ndidzakhala ndili ine kumeneko ndikumvetsera, ndikuyesera kuti ndiyimbe. Kwa abale anga achikhristu ndikwa ine ndikukhulupirira kuti mbale mmodzi anamuonetsa iye kwa ife mmawa uno ngati mtumiki wa chibuda kuno. Moni kwa inu mzanga ufunika. Ndipo ine ndachitapo nawo kochuluka, osati kochuluka kwambiri, koma ndi anthu achibuda, ndipo makamaka mu Canada, pakati pa anthu achichina. Ndipo ndinapeza kuti iyo ndi achikondi ndi okoma kwambiri. Ine ndikukumbukira mwamuna wang'ono wachibuda wochokera kachisi yachibuda, anabwera ku msonkhano wa ku Winnipeg. Ndipo iye anali wakhungu, ndi anthu ang'ono kwambiri, okoma ang'ono, ndipo iwo ankakhulupirira kwenikweni kuti Mulungu ndiye mchiritsi. Ndipo pamene ndinali kumupempherera iye, ndipo iye anali akubwereza momwe anali kumukondera Mulungu, ndipo zonse mwakamodzi maso ake anatsekuka. Ndipo icho chinali chinthu chodabwitsa kwambiri, kotero ife tikuyamikira mwamuna aliyense ndi munthu aliyense. Tsopano, ine sindinakhalepo nawo mwayi uwu mu Chicago woyesa kuti ndilankhule, chimene ine sindingayesere kuti ndibweretse uthenga wina wake, chifukwa chakuti atumiki kuno ndi okhoza kwambiri kundiposa ine mwakuti akhoza kubweretsa uthenga. Koma ndipo kuonjezera apo, inu simunabwere kuno kuti mudzamvetsere uthenga, koma ine ndinaganiza kuti ingakhale nthawi ya ulemerero kwambiri kuti ndikhoze kukumana ndi azitumiki a ku Chicago boma lino kuno, ndipo ndikudziwana nawo bwino iwowo, ndiponso kuti ife tidziwane bwino wina ndi mzake. Ndipo ine ndithudi ndikuwathokoza Ambuye chifukwa cha mwayi uwu, chifukwa ine ndabwerapo mu mzinda uno nthawi zambiri mothandizidwa ndi mpingo umodzi, komanso pansi pa chithandizo cha a Christian businessman, kotero ndinalibe mwayi wodzifotokoza ndekha kwa chiyanjano cha abale. Ndipo ndiyeno ine ndinaganiza, ndipo pamakhala zochuluka kwambiri zimene nthawi zonse zimautsatira utumiki ngatulu, zolowa ndi zotuluka, ndiponso zokwera ndi zotsika, mpaka nthawi zina zimakhala zophweka kuti wina agamule molakwika. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge mphindi pang'ono zotsatirazi kuti ndiyesere kufotokoza ndi kuchipanga ichi kuti chimveke kwa abale anga momveka bwino monga ine ndikudziwira. Ndipo ndine wosakwanira ndiponso wosatha kuti ndipange kuyankhula komwe kungakhale kwa nzeru kwa amuna amene ali ophunzira. Ine ndilibe maphunziro, ndipo ine ndilibe chimenecho, koma ine ndinali ndimawakonda Ambuye. Ndipo Ambuye anandipatsa ine mwina mwake njira ina yopindulira mioyo mwa mphatso ya umulungu kuti ikakhoze kudzazisa danga la zimene makolo anga sanathe kuti andipatse ine, maphunziro kuchokera pa khomo la banja losauka ndi ana khumi ndi bambo odwala. Ndipo ine ndinalibe mwayi woti ndingapeze maphunziro. Kotero ndiye, koma pakubadwa panali china chake chimene chinachitika chondichitikira ndi Mulungu kwa amayi anga ndi bambo, ndipo inu mwawerengapo mbiri yanga. Ndipo ndi chimenecho ine ndimayesera kuti ndiike mbali yanga limodzi ndi inu abale kuti ndikakokere ochimwa kwa Khristu. Ndipo tsopano ine Ine sindine waza matenga, koma ine nthawi zonse ndisanatsegule mau, ine ndimakonda kuyankhula ndi mlembiyo pang'ono pokha. Ndipo kodi ife tingawire mitsimitu yathu kachiwiri kwa mphindi. Atate athu wofunika, inu ndinu Mulungu wathu. Ndipo ife tikukuyandikirani inu m'malo mwautenga. Ine ndili pano pamaso pa ana anu, azibusa anu, ndiponso abale achikhulupiriro chokoma chofanana. Ndipo momwe zimakondowezera mtima wanga kuwamva amuna awa amene sanamvetsetsedwe ndipo anatumizidwa kwa misala chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Kuona momwe inu mukuyitanirana anu mu masiku otsiriza. Ndipo ife tikukhulupirira moona Atate kuti ife tikukhala moyo kumapeto aliwiro, monga mneneri anati kudzakhala kuwala pa nthawi ya kumadzulo. Ndipo tikukhulupirira lero kuti ndife wonyamulira akuwala kwa kukulu kwa uthenga uku kumene mwachisomo chanu inu mwatiloleza ife kuti tiunyamule mpaka na kumathero a dziko lapansi kumene chitsitsimutso ichi chapitako. Ndipo ine ndikupemphera Atate kuti kuchokera mu mtima wanga kuti inu mundilole ine ndifotokoze kwa abale anga mawa uno chondipangitsa ndi cholinga cha moyo wanga kwa inu kuti iwo akakhoze kumvetsa. Perekani izi kuti ife tikhoze kukhala nacho chikondi changwiro ndi chiyanjano ndi mgwirizano mukugwira ntchito konse kwa uthenga, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu amene anapemphera kuti ife tidzakhale mmodzi monga iye ndi Atate ake anali mmodzi. Timakhulupirira ichi chakuti ndi ichi anthu onse adzadziwa kuti ndinu akuphunzira anga pamene inu mukhala nacho chikondi kwa wina ndi mnzake. Amen. Tsopano basi, ndipo ine ndikuyembekeza ndi kudalira kuti ine sindikukutopetsani inu abale ndi alongo ndi izi, koma ine ndikuganiza kuti ine ndikufuna kuti mundimvetsetse bwino kuti musadzachite kumvera zimene wina wake akunena. Ndipo ine ndafotokozapo nthawi zambiri mu misonkhano ina ya azitumiki, koma iyi ndi nthawi yanga yoyamba kwa gulu la ku Chicago. Ndipo ine ndikufuna kuti ndizipangitse ndekha kudziwika bwinobwino pa zimene ine ndikuyesera kuchita. Mu uthenga wakale wodala apa, mutu wa 26 wa buku la machitidwe, ife tikuwerenga. Potero o mfumu Agripa, ine sindinakhale osamvera kwa masomphenya akumwamba. Uyu ndithudi ndi Paulo akulankhula chimene ife tonse ngati atumiki timakonda kulozera kwa iye, chifukwa iye ife mwamtima umodzi timakhulupirira kuti iye anali mtumwi kwa mpingo wa mitundu, kuti Mulungu anamuyitana iye kuti adzakhale mboni kwa mitundu. Ndipo utumiki wake unkakayikiridwa. Ndipo kawirikawiri chilichonse chimene chili chosazolowereka chikatulukira chimakhala ndi mafunso. Ndicho ndipo ine ndikuganiza kuti si china koma kulondola, izo zimayenera kuti zifunsidwe mafunso. Ndipo ine ndikuganiza kuti azibusa nthawi zina amakayikira za zinthu zimene iwo akuzimva. Ndipo ine ndikuganiza kuti iwo ali ndi ufulu kuti azitero, chifukwa ngati ine ndikumvetsa kumasulira kwa mawu akuti pasta amatanthauza mbusa, ndipo kotero iyeyo ndiwo wodyetsa kapena wolisha wa gulu la amuna ndi akazi amene mzimu woyera wamupanga iye kukhala woliyang'anira. Ndipo iye amakhala nawo ufulu wodziwa kuti ndi mtundu wanji wa chakudya nkhosa zake zikulandira ndi kumene icho chikuchokerako. Ine ndikuganiza kuti iye ali nawo ufulu kwa zimenezo. Ndipo ngati mbusa kapena nthawi zina anthu akamaoneka kuti akukayikira pang'ono, izo zisamati nkomwe zizimudandaulitsa aliyense. Izo zizingobweretsa kulemekeza kwa mtima wa munthuyo chifukwa cha mwamuna wawoyo amene akuima amene angakhale ndi mafunso pa izo. Ndipo kuonjezerapo, ngati iwe ulibe chitsimikizo kuti wafola molondola, iwe ungayende bwanji mwachikhulupiriro. Ngati mutayika pa malingaliro anu, tsopano izi zikuoneka ngati kuwerenga maganizo, chimene muna mwake ndi chomwecho ndipo izo zili, koma zili bwino. Koma basi ndithudi kuchokera mu mtima mwanu, mutaganiza kuti inu simuta kudzuka kuchokera pa tebulo, inu mwina mwake simungathe. Mukuona, iwe uyenera ndi zopheka chomwecho basi. Iwe umayenera kuti uzikhulupirira. Iwe umayenera kuti ukhale nacho chikhulupiriro. Iwe umayenera kuti ukhale nacho chitsimikiziro. Ndipo iwe ungathe bwanji kukhala ndi chitsimikizo pa chilichonse chimene iwe sikudziwa nkomwe kumene iwe ukupita. Ine ndingathe bwanji kuyenda mu msewu kumene ine sindinayambe ndayendamo mkale lomwe ndi liwiro lothyola nalo khosi ndi mokhotakhota monse pamene sindikudziwa kuti pokhota penapo pali chiyani. Iwe umayenera kuti uziona kumene iwe ukupita kapena iwe sungadziwe kuti uyende bwanji. Ndipo umo ndi momwe wina aliyense ayenera kukhalira. Ndiyeno pamene iwe ungathe, iwe umachiona icho, icho chimalulidwa kwa iwe, ndipo iwe umadziwa kumene iwe ukupita, zikatero sipangakhale kalikonse kamene kanga kuyimitse iwe. Ndipo ndizo ine ndikuganiza Paulo chimene iye ankayesera kuti amfotokozere Agripa apa, kuti iye ankawuza iwo kuti nthawi ina ine ndinakhalapo mmodzi wa inu. Ndipo ine ndikulingalira mwina mwake ngati mʼbale wa Chibaptist uyu, ndipo atapita ku mpingo wa Chibaptist mauno, iyeyo ndi mkazi wake, chimenecho mwina mwake chingakhale umboni wawo. Ine ndinakhalapo mmodzi wa inu, kapena mpingo wa Khristu, kapena mʼbale wa Chicampbellite apa, atapita kwa anthu ake, ine ndikukhulupirira iwo umatchedwa ndi dzina lina labwinoko, ophunzira a Khristu, iwo amautcha chimenecho. Koma kwenikweni iwo umatsatira chiphunzitso cha Alexander Campbell. Ndiyeno mpingo wa Khristu unatuluka mwa inu chifukwa cha mayimbidwe, izi ndizona, si choncho izo. Ndipo ngati iye atabwereranso kwa iwo, iye angati, ine ndinakhalapo wa inu. Ndipo Paulo apa akubwerera kwa mfumu Agripa ndi Festo, ndipo akuti, ine ndinakhalapo wa inu. Ine ndinali mfarisi wa afarisi. Iye anaphunzitsidwa ndi Gamalieli mphunzitsi wamkulu, ndipo iye ankadziwa malamulo awo onse ndi kachidwe kake, ndipo basi zimene iwo ankazikhulupirira ndi zimene iwo sankazikhulupirira. Ndipo anati, mpaka ine ndinkawuzunza mpingo wa Mulungu mpaka kumawapha. Mukuona? Iye anati, chinthu chomwecho chimene ine mukundikayikira nacho, ine ndinali wochizunza icho. Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikulingalira kuti imfa ya Stefano iyenera kuti inamukhudza Paulo, chifukwa pamene iye anaona maonekedwe a ulemerero aja pa nkhope ya Stefano, pamene iye ankayang'ana mmwamba ndipo mabuma akumugenda iye mpaka anafa, ndipo iye anati, ine ndikumuona Yesu atayimirira pa dzanja la manja la Mulungu. Ndipo inu mukudziwa, inu mukhoza kumupha mtumiki, koma inu simungathe kupha uthenga wake. Iwo ndi choonadi. Ndipo uthenga, ngakhale Stefano anapita kukayima ndi Yesu, komabe uthenga wake unapitirirabe, chifukwa Paulo anakhala akulankhulabe za iwo. Ndipo chiyani, iye ndi wochepetsetsa wa iwo, ndipo sanali woyenera kuti angatchedwe mmodzi, chifukwa iye anali atachitira umboni ndipo anapereka chivomerezo chake kuti athane naye munthu wa Mulungu uyu. Ndipo kotero Paulo, monga amuna onse ayenera kuchitira pamaso pa anthu, Paulo akutengera chake, chomuchitikira chake mbuyo, kuyambira pachiyambi, mpaka kuchimene iye anali, ndiyeno akuchika icho, ndi kuchikhazikitsa icho pa lemba, kuti akasonyeze kuti zimene iye ankachita, zinali mwa malemba. Ngakhale izo zinali zosiyana ndi chikhulupiriro chawo, komabe iye anali kuwasonyeza iwo kuti izo zinali lemba. Kotero ine ndikuganiza kuti ife, chilichonse monga ine ndimanenera kawirikawiri abale, inu amene mwakhala muli mu misonkhano, kuti ngati ine nditi ndidzapezeke konse ndikuyankhula zinthu zimene sizili mwa malemba, ndiye ine ndikuganiza ndizoona kuti, kapena mʼbale wina aliyense, ife tiyenera kubwera kwa wina ndi mzake ndi kuti, zimenezo sizimapezeka mu Baibulo. Inu mukuona? Ngati izo zili mu Baibulo, inu mukhoza kukhala kuti muli ndi kutanthauzira kosiyana, koma ndi ngati izi zili mulemba, zili bwino. Tsopano, Paulo anali akupereka kutanthauzira kwake kwa zimene mneneri ananena ndi zimene Mose ananena zomwe zimadzachitika. Ndipo iye anagumana naye Yesu panjira mmasompenya, ndipo Yesu uyu anamuitana iye. Chimene ichi sichimayenera kukhala chinthu chovuta kwa Ayuda amenewo, pamene iye anati, wolemekezeka mochuluka Festo, ndi zina zotero. Kuti icho, kodi chingakhale chinthu chachilendo kwa inu, kuti Mulungu angaukitse wakufa, mukuona? Chifukwa ngati inu mukudziwa chimene Mulungu anali kumbuyo uko, mwa malemba, ndithu ndi inu mungadziwe kuti iye ndi wokhoza kuukitsa akufa. Ndiyeno iye anati, iye anali atawapatsa iwo chomuchitikira pa njira yake wa ku Damasiko, za zimene zinachitika, kuti pofuna kuwadziwitsa iwo kuti Yesu uyu amene olalikira za iye iwo amatekeseka naye anali Mulungu yemweyo amene iwo anali atamutumikira nthawi yonseyi, chifukwa iye anali muchipululu ndi iwo amene ankawatsogolera iwo ali kuwala kuja moto, lawi la moto limene linkawatsogolera iwo. Ndipo iye adaonekera kwa Paulo muchinthu chomwecho kuwala kachiwiri kumene kuna muchititsa iye khungu. Ndipo iye anafunsa, inu ndinuyana Ambuye? Ndipo iye anati, ine ndine Yesu amene iwe ukumuzunza. Ndipo ndikovuta kuti uzimenyana ndi zisonga. Ndipo iye anali kuyesera kuti afotokoze kwa iwo chimene izo zinali. Ndipo iye anali kuyesera kuti awaphunzitse iwo zimenezo zimene iye anali kupereka kwa anthuwo. Izo zinali kuti Yesu Kristu anali Mesiya, ndipo kuti iye anali atafa, ndipo Mulungu anali atamuukitsa iye, ndipo zimenezo zinali molingana ndi malemba. Ndipo kuti tsopano iye anali atakwera mmwamba kwa Mulungu Atate, ndipo kuti iye anali mboni ya chiukitsiro chake, ndipo kuti zozizwitsa izi ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zomwe zinali zachilendo pamaso pa anthu. Panalibepo chatsopano kwa okhulupirira weniweni wa malemba, chifukwa Baibulo linali litalankhula za izo. Tayang'anani mbuyo mwa aneneli mmene izo zinkaloseledwera chiyani pakudza kwa Mesiya ndi zimene iye akanadzachita, opunduka akanadzalumpha ngati mswala mu Yesaya 35 ndi malemba osiyanasiyana amene iye akanatha kulozerako. Ife tilibe izo zitalembedwa apa, koma mwina mwake pobwerera mbuyo ndipo lozera izo mukulankhula kwake kwa chidule pamaso pa mafumu, chifukwa iwo mwina mwake sakanakhala opirira naye iye monga inu mukuchitira ndi ine. Kotero ndiyeno iye anali akufotokoza izi, ndipo amayesera kuti awawuze iwo kuti Mulungu yemweyo amene iwo anali kumutumikira. Ndiyeno kachiwiri iye anati, mwanjira imene ikutchedwa mpatuko imeneyo ndi misala, mwaona? Mwanjira yotchedwa mpatuko ndi momwe ine ndikupembedzera Mulungu amene inu mukumupembedza, mukuona? Mwanjira imene ikutchedwa mpatuko. Ine ndikutsimikiza kuti lero, ngati ife titayima ndi mipingo ya kale imene ife tinalimo kale, monga ngati wa Presbyteria, Katolika, Baptisti ndi ina yosiyanasiyana, ife tikoza kunena umboni omwewo kwa anthu amenewo amene amanena kuti iwo amafuna ngati atamuyika mbale mu wodi ya amisala kapena china chake chonga zimenezo. Mwanjira imene imatchedwa mpatuko ndi momwe ine ndimampembedzera Mulungu wa Atate athu. Ndipo unali umboni wopambana bwanji umenewo pamaso pa Agripa, ngakhale mkati mwa kulankhula kwake Agripa anafuula ndipo anati, Paulo, Saulo, iwe wangotsala pang'ono kuti undikope ine kuti ndikhale Mkhristu. Mukuona mmene iye anawabweretsera malemba momveka bwino kwambiri, komabe zinali zotsutsana ndi sunagogi wake yemwe, koma malemba anali omveka bwino mwangwiro, mpaka iye anati, iwe watsala pang'ono kuti undikope ine kuti ndikhale monga iwe. Paulo anati, ine ndikadakonda inu mukanatero onse, kokha kuti ine sindingafune kuti inu mukhale mu maunyolo awa amene ine ndilimo, inu mukuona? Koma kuti akhale wokhulupirira monga iye anali. Mwakulankhula kwina, ngati ine ndikukhumba kwa Mulungu kuti inu muone vumbulutso monga ine ndikuonera ilo. Mwakulankhula kwina, ine ndikukhumba inu mukadachita zimenezo, mukuona? Ine ndikungokhumba kuti inu mukanatero. Pamene Festo, ine ndikukhulupirira, anali atamuuza iye kuti iye anali atawerenga kwambiri, iye anali atachita misala. koma iye anamudziwisa iye kuti iye sanali kuti iye ankadziwa pamene iye anali. Ndipo ine ndinganene ichi mawa uno abale. Ine palimodzi ndikukhumba kuti ndikhoze, sindikutsanzira moyo wa Paulo, koma kungoti ndipeleke mawu pang'ono amaziko, chifukwa alipo ambiri pano amene mwina ati alankhule mawa uno. Koma ine ndimafuna kuti mwayi uwu ndinene ichi. Tsopano ine ndikadakhumba kuti mpingo wina uliwonse, monga ine ndamvera kuti inu mumapita ku Bethel Temple, Independent, Assemblies of God, ndi ina yosiyana. Ine ndikukhumba kuti nonse palimodzi inu mukadaona zimene ine ndikuona, kuti inu mukanatero. Ine ndikukhumba inu mukadamaona masomphenya amene ine ndikuwaona, ndiye inu mukadakhala ndikumvetsa kwabwino kwa utumikiwu. Pamene ine ndinachoka ku mpingo wa Baptist kuti ndibwere kwa Wachipentekoste, ndipo Dr. Roy E. Davis amene anandidzozera ine mu mpingo wa Missionary Baptist anandiuza ine kuti ine ndinali ndi zilubwelubwe pamene masomphenya a Ambuye anabwera, ndipo anadzalankhula ndi ine. Ndipo inu mukudziwa chimene machiritso anali nthawi imeneyo, iwo anali akuzimirira motsika. Ndipo ine sindimadziwa kanthu za Achipentekoste. Ine ndinkamva kuti iwo anali gulu la anthu oyera odzigubuduza pansi, amene ankagona pansi ndi kumaokha dovu ngati agalu achiwewe. Ndipo iwo amachita kuwakupizira iwo ndi kuwathandizira iwo kuti moyo ubwelere ndi zina ngati izi. Ndizokhazo zimene ine ndinkadziwa za anthu achipentekoste. Iye anati, iwe ukuganiza kuti ndindani ati akakumvere iwe? Ine ndinati, ngati Mulungu akundituma ine, kulipo kwina kwake ndi kwa wina wake kumene iye akunditumako ine kulondola kumeneko. Mukuona? Chifukwa ine ndinati, Dr. Davis, ine ndinati, iye anali weni basi, ine ndinaima, ndipo ndinamuyang'ana iye. Ine ndinati, iwo ankandiuza ine kuti masomphenya ameneyo. Ine ndine wokhulupirira wamkulu abale kuti mphatso ndi mayitanidwe sizimasowa kulapa. Ine ndimakhulupirira zimenezo. Iwe umabadwa, iwe sungathe kukhala china chake chimene iwe siuli. Ndipo nthawi zonse pamene iwe uyesera kuti udzipange wekha china chake chimene iwe siuli, iwe ukungosewela gawo la wachinyengo. Ndipo Mulungu adzandilole ine ndidzafe ndisanakhale wachinyengo. Mukuona? Andilole ine ndingokhala chimene ine ndili, ndiyeno ndizizipanga izo mophweka ndi momveka. Andilole ine ndikhale mwanjira imeneyo, ndiyeno aliyense akudziwa, ndiye inu mukudziwa ndende basi. Ndipo kotero tsopano, monga inu mukudziwa, ine sindinaphunzire kwambiri, monga ine ndinanenera, kotero muzawu Mulungu ndine wosaukitsitsa amene alipo. Ndipo ine ndikudziwa kuti inu mukudziwa zimenezo. Mukuona? Ndipo ngati mlaliki, ine sindingathe nkomwe kudzitchula kuti ndineyo, chifukwa chosaphunzira ndi kusadziwa mawu ndi zina zotero. Koma zapang'ono zimene ine ndili nazo, kuti monga mwachidziwitso changa chimene ndikudziwa mwachisomo chake Ambuye Yesu, ine ndimayesera kuti ndigawane nawo izo abale anga onse kulikonse, kuti ndigawane nawo izi. Ndipo koma pamene ine ndinkachoka ku mpingo wa Baptist, umene uli mpingo okhawo umene ine ndidalowamo kapena umene ine ndinadzozedwamo, ndipo ine ndinadzozedwa mu 1933 mu mpingo wa Missionary Baptist, Jeffersonville, Indiana. Iwo ndi membala wa Southern Baptist Convention. Kenako ife mu nthawi iyi ine pamene ine ndinkatulukamo ndipo basi. Tsopano mpingo wa Baptist ndi mpingo wakuchita paokha. Ife tonse timadziwa zimenezo, kuti uli iwe ukhoza kulalikira chilichonse chimene iwe ungafune ngati gulu lako lingaime nazo izo. Iwo basi iwe umafuna kulalikira chilichonse chimene iwe ukufuna, ndipo ine ndimazikonda zimenezo. Mukuona? Chifukwa ine ndikukhulupirira kuti izi ndi zautumwi. Chifukwa mutu dongosolo la pamwamba kwambiri mu mpingo ndi mbusa. Ife tikudziwa zimenezo. Mbusa. Ndipo ngati bishop wina kapena wina wake anga chote fumbuluso mambusayo, ndiye Mulungu adzatha bwanji kugwira ntchito mu mpingo wake, inu mukuona? Inu simungathe basi kulipeza ilo. Kotero, ndipo ine ndili, pamene ine ndinachoka kumeneko, ine ndinakomana ndi gulu loyamba, limene linali machilitso a Bet Doherty wang'ono ku St. Louis, Missouri, ndipo unali wa Pentecostal United, kabena mpingo wa Pentecoste wa dzina la Yesu. Ndipo mbusa uyu anali wa umeneo, ndipo nsungwana wake wa ng'ono anachilitsidwa. Kunena moona, ine ndikuganiza kuti ndi chimene chinamupanga iye kukhala wa Chipentekoste, chinali chifukwa choti iwo ankadzitchula okha a Yesu yekha. Ndipo ine ndikuganiza ndi chimene chinawapanga iwo kukhala a Chipentekoste, chinali chifukwa chakuti ndi chimene iwo ankadzitchula okha, ndipo uko kunali kusiyana kwake. Kotero chabwino, ndiye kuchokera pamenepo, ine ndinapita ku ndiponso mwamuna wabwino, tinali ndi nsonkhano wopambana mu St. Louis, chithunzi chake chikuonekera mkatimo. Ndipo ife tinali mu nyumba yoyankhuliramo ya Kill, ndipo usiku woyamba kapena wachiwiri analipo 14,000 atadzazana mmenemo. Ndipo ife sitimatha ngakhale, tinachita kuyika apolisi pa zitseko kuti asalowemo. Ndiyeno titachoka kumeneko, tinapita kwa Richard T. Reed, a Blessed Old Bible Hour Tabernacle ku Jonesboro, amene analinso abunge lomwelo. Ndipo titachoka kumeneko, tinapita kwa Dr. G. H. Brown, bunge lomwelo ku 505 Victor Street mu Little Rock, Arkansas. Ndipo titachoka kumeneko, tinapita ku gombe la kumadzulo. Ndiyeno pamene ine ndinakafika ku gombe la kumadzulo, ine ndinakagunda moto. Ndiye ine ndinakapeza kuti kunali magawano ambiri pakati pa anthu achi Pentecoste mu mabungwe awo, monga ife achi Baptist tili nawo. Mukuona, iwo anali ndizo wagawanitsa za ambiri uko iwo anali, iwo anali nazo zosiyana. Uko kunali Assemblies of God, ndi a Church of God, ndi china chakenso, ndi china chakenso, ndi china chakenso, ndi ndiwo siyana. Ndipo iwo anali atazipatula okha, ndipo anali atazilembera timizire tamalire tating'ono. Ndipo abale ena onsewo anayamba kumabwera kwa ine ndi kumadzandiuza ine, bwanji ndinu wa Yesu yekha ndi gulu ili kuno. Ine ndinati ayi, ine sindimatero, sindimadzitchula ndekha zimenezo. Mukuona, iye anati chifukwa chiyani inu mukuyanjana nawo iwo? Ine ndinati chabwino, izo sizikundipanga ine chimenecho. Mukuona, ndipo ine ndinati ine basi iwo anali abale. Ndipo iye anati bwanji iwo ndigulula, bwanji iwo alibe kalikonse kumagululana amakwangwala ndi zinthu pozungulira monga choncho kumene. Ine ndinati tsopano mundikhululukire ine, ine ndinakakomana ndi anthu awu Mulungu enieni kumeneko, ndipo iwowo ndi anthu a Mulungu. Ndipo ine ndinati ine ndithudi ndikukana kuti ndiwatchule iwo kuti ndi oyipa, chifukwa iwo siyali. Chabwino, ndiye ine ndinayesera kuti ndizigwire zimenezo motalika mene ine ndikanatera popanda kuima mbali iliyonse. Chabwino, ine ndinayamba kupunzira kuti malingaliro awo anali otani ndi kuti kugawikana kwawo kunali kotani ndi chimene chinkawapangitsa iwowo kuti agawikane. Ndipo ine ndinadzapeza kuti awiri mwa magulu akuluwo, limodzi la ilo linkatchedwa Yesu yekha, ndipo linalo linkatchedwa Assemblies of God. Ndipo iwo anayitanidwa kuti atuluke kapena anagawikana pa chifukwa cha nkhani ya ubatizo wa m'madzi. Amodzi amagwiritsa ntchito Atate, Mwana, Mzimu Woyera, ndipo enawo amagwiritsa ntchito dzina la Yesu. Chabwino, ine ndinayang'ana ndipo kumbali zonse ziwiri kunali amuna akuluakulu a ntchito a Mulungu. Ndipo ine ndinaganiza, o Mulungu, ngati ine ndikadangotha kuwaona onsewo atalumikizana kumangopitilira ndi kumakhala, koma osati kungolemberana malire awo ndi kumati ife sitimayanjana wina ndi nzake. Koma ine ndinadzapeza kuti mu izi mzimu woyipa unali utalowa pakati pawo, ndipo unali utayambitsa udani ndi matetano pa zinthu zimene zinali zitabwera pakati pawo. Ine ndinaganiza ndizo basi ndendende zabwino zimene mdierekezi amafuna, basi ndi zimene iye amafuna. Bola ngati mwalozetsana mfuti zanu kwa wina ndi nzake, iye samasowa kuti amenye nkhondoyo. Ndipo ine, ndipo kotero ndiye potsiriza, izo zinadzafika pa chionetsero. Ndipo chionetsero chimenecho chinali ku Seattle, Washington, pafupi 1946. Ndipo mawawina ine ndinabweretsedwa ku chipinda cha hotel china chofana na ndichi ndikadzusa wa zitumikena ndipo ine ndinalankhula kwa amuna awiri ofunikirawo ndipo mmodzi wa iwo anali Dr. Ness ine ndikuganiza kuti inu abale a Assemblies of God mukumukumbukira iye iye anali mu chigawo cha kumpoto cha kumadzulo mwamuna wamkulu wophunzira sikolala ndipo iye ankawayimirira a Assemblies of God ndiponso Dr. Sizin wampingo wa United Pentecost ine ndikuganiza kuti inu abale a United Pentecost mukumukumbukira iye iye analinso wakumadera a kumpoto cha kumadzulo iye anali wowayang'anira iwo ndi maboma akumeneko chabwino amuna awiri awa adakumana ndipo ine ndinali woti ndibweretsedwe pamaso pa iwo chifukwa modulira mwake munali mukuthwa ndipo zinali zikundicheka ine kuchokera kumbali iliyonse ndipo ine ndinaganiza kodi ine ndichite chiyani kodi ndingapange chiyani tsopano chabwino iwo anati chabwino iwe uyenera kuti utenge mbali ndi mmodzi kapena winayo ngati iwe ungatengane ndi a dzina la Yesu iwe uyenera kukhala wa dzina la Yesu ndipo ngati iwe ungatengane ndi Assemblies of God iwe uyenera kupatukana ndi a dzina la Yesu ndipo ukhale wa Assemblies of God kapena dzina zotero zinadzafika pamalo oti ine ndimayenera kuti ndipange kuonetsera kwa mtundu wina ine ndinapemphera kwambiri mmawa umenewo ndisanapite kumeneko ine ndinati Mulungu mundithandize ine chifukwa kuli amuna akuluakulu awiri kuli masauzande a antchito ndipo inu mwandituma ine kunja kuno ndi utumiki ndipo iwo onse ndi antchito anu ndipo kodi ine ndiponyere chikoka chapang'ono chimene ndili nacho kwa bungwe limodzi pamene ilo likumenya linzakelo mukuona ine basi sindingamverere bwino kuti ndichite zimenezi ine sindikuganiza kuti ichi chingakhale chifuniro cha Khristu kuti ine ndichite zimenezo ndipo ine ndinati Mulungu mundithandize ine ndipo mundipatse ine china chake choti ndikachite kapena mundipatse ine china chake choti ndikanene ndiyeno ine ndinalibe wina aliyense ine basi ndimayenera kuti ndikayime pamenepo Ambuye Yesu okha ndi ine m'mawa umenewo chabwino mtsutsano waukulu unayambika kodi iwe uchita chiyani upanga kugamula kotani ine ndinati kugamula kwanga ndapanga kale kuti kugamula kwanga ndikoti ndiziyima pakati pa inu awiri ndipo sindichowina bungwe lililonselo ndizinena nditakukumbatirani mikono inu nonse ife ndife abale mukuona mwaona ife ndi abale mukuona ndipo ine ndinati ine ndayesera kuti ndiwerenge mabuku onse amene ine ndikanatha mmene ichi chinabwerera chimene chinkatchedwa ichi chinthu chatsopano ndi mmene iwo anadzipatulira okha ndi momwe kuti ichi chinayambira mwanjira iyi ndi mwanjira iyo ndipo ine ndinati pantsutsano pakati pa inu ine ndinati ndicho chinthu chomwecho chimene chinaphwasula kuyenda kwa achipentekoste pa tsikulo itachitika pentekoste iwo anayamba kumatsutsana wina ndi nzake ndipo ine ndinati chinthucho chikugawanitsa kachiwiri ine ndinati kodi zingatheke kuti pakhale mkhalapakati wa inu inu abale kodi chilipo chilichonse chimene chingathe kuima chabwino iwo sanathe kutsegula pakamwa pawo pa zimenezo chifukwa izo zinali zakuthwa zedi inu mukudziwa pafupi zaka 15-20 zapitazo momwe izo zinalili chifukwa gulu limodzi linali litachoka kwa linzake ndipo panali mkangano waukulu zedi kotero ine ndinati chabwino abale ine ndichita izi apa ine nditero Mulungu sananditume ine kuti ndizidzabatiza muli monse iye anandituma ine kuti ndizidzawapempherera ana ake odwala ine ndinati kotero ine ndizipita kumakawapempherera ana odwala ndipo atumiki inu muzipanga kubatiza kwanuko ine ndinatero ine ndinati tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake kungofuna kuti inuyo mumvetsetse ine ndinati mbale Ness anthu awa a dzina la Yesu kodi inu mumakhulupirira kuti iwo analandira mzimu woyera pamene iwo alankhula mmalilime ndi kumachita chinthu chomwecho chimene inu mu Assemblies of God mumachita anati ndithudi ine ndinati mbale Sizin kodi inu mukukhulupirira kuti a Assemblies of God ali nawo mzimu woyera pamene iwo alankhula mmalilime ndi kuchita chinthu chomwecho chimene inu munachita pa ubatizo iye anati ndithudi ine ndikukhulupirira ine ndinati tsopano baibulo limati Mulungu amapereka mzimu woyera kwa iwo amene amamumvera iye. Sopano ndani akumumvera iye? Ndani akumumvera iye? Ndani mmodzi wa inu akumumvera iye? Ndipo Mulungu anakupatsani nonsenu mzimu woyera. Mukuona? Ine ndinati, kodi inu mungati mbale sizi kuti mbale nesi alibe mzimu woyera? Anati, ai. Ine ndinati, inu munganene kuti mbale sizi alibe mzimu woyera? Ai. Mukuona? Kuti iwo onse ankakhulupirira kuti aliyense wa iwo anali nawo mzimu woyera. Koma inu mukuona? Izo sizikumveka mwa nzeru abale. Izo sizikumveka mwa nzeru. Kwa ine ndinadzamva kanthawi kena mtsogolo kuti ine ndibwerera kumfundo yanga mu miniti. Abale achifinish kuno, ine nditatha kuchokako ku Finland, kumene Mulungu anatipatsa ife, kumene ine ndikuganiza, umodzi mwa misonkhano yathu yopambana kwambiri, uko kumene kanyamata kakang'ono kakufa kana ukitsidwa ndi zinthu zambiri. Ine ndinakakomana naye mu Stockholm, Sweden, Louis Petrus, wa mpingo wa Philadelphia kumeneko, amene ali mwamuna wopambana wa Mulungu ndi mpingo wa Philadelphia. Mbale Gordon Lindsay, amene anali tsopano, ine ndikuganiza, ine sindikuganiza kuti ndi wa umenewo tsopano, koma iye anali wa Assemblies of God. Ndipo Assemblies of God ndi amodzi mwawo ndithandizira anga akulu mʼmayiko onse. Ndipo A4Square, amene anali otuluka kuchokera kwa Assemblies of God, ali amodzi mwawo ndithandizira anga akulu. Aumodzi ali mʼmayiko onse. Ndi amodzi mwawo ndithandizira anga akulu. Mukuona? Ndipo ine ndinangotenga mayimidwe amenewo kungosiya mphepete mwakuthwamo. Ndiyeno ndinatenga mayimidwe kuti ine sindimatenga kuyima ndi mbali iliyonse ya mkangano umenewo, mpaka na ife titatha kuona kuti ife ndife abale ndikubwera pa limodzi. Ndiyeno ife tidza, ife tonse tidzaona nsonga yofanana yolunjika iyo imene ife tikufikako. Chopangitsa ndi cholinga chochitira zimenezo. Ndipo inu muyenera muziyesa chokupangitsa ni chanu ndi cholinga chake poyamba. Poyamba muzipeza chifuniro cha Mulungu, ndipo kenako muzipeza cholinga chanu, ndipo kenako muziyesa chokupangitsa ni chanu, ndipo muziona ngati chokupangitsa nicho chili cholondola. Ndiye monga Yesu ananenera mu Marko 11:24, ngati inu mudzanena kwa phiri suntha, ndipo nkusakayikira mu mtima mwanu. Koma ngati inu mukhala ndi kukayikira mu mtima kuti kaya ndi chifuniro cha Mulungu, mwina chokupangitsani chanucho kapena cholingacho ndi cholakwika, ilo lisuntha bwanji? Koma pamene inu mukudziwa kuti chokupangitsani chanu ndi cholondola, ndipo ndi chifuniro cha Mulungu, ndiponso cholinga chanu ndi cholondola, ilo liyenera kusuntha, basi ndi momwemo kapena Mulungu ananena china chake cholakwika. Ndicho chifukwa chake, pamene ine ndipita pa nsanja mmatchalichi, palibe wina amene anayamba wandimvapo ine ndi kutchula zinthu zimenezo pa nsanja. Nkhani zimenezo? Ine ndimangozisiya izo zokha, mukuona? Zimenezo zili ndi inu, inu amuna, mukuona? Ine ndili pano kuti ndidzakuthandizeni inu kupindulira mioyo kwa Khristu mwa mphatso ya Mulungu. Inu mukuona? Mukuona? Izo sizimapanga kusiyana kulikonse. Inu muzikachita kubatiza kwanuko. Komano pamene zifika poti, chifukwa ine ndachulidwa chilichonse. Ine ndachulidwa. Ine sindikudziwa kuti ndikangati chilichonse kuyambira mwana wa Mulungu mthupi kumatsika mpaka kukakhala mdyerekezi. Izo nzona chilichonse. Koma kusali kwa zonsezo, ine ndine mbale wanu, mbadwa limodzi nanu ya ufumu wa Mulungu. Ndikugwira nanu ntchito limodzi nonse kwa ufumu. Ndipo izo ndizoona. Tsopano ine nditero ngati zili zabwinobwino, ndipo kodi inu mukuganiza kuti ife tili ndi nthawi yokwanira? Ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu momwe ife tinakambirana zimenezo. Kodi izo zingakhale zabwino abale? Kwa miniti yokha. Mbale Ness ndiwo chabwino. Ndipo izo zikhoza kukhala pang'ono pokha zimene zingakuthandizeni inu. Izo zingakuthandizeni inu kuti mumvetse mokhala ngati ine ndinalemba apa zina mwa zinthu zimene ine ndimakumbukira, izi zinachitika kumeneko. Ndipo kotero iwo anandifunsa ine kuti ine ndimakhulupirira chiyani za utatu. Kodi ine ndimakhulupirira kuti ulipo utatu wa Mulungu? Tsopano abale, pamene ife tikuyandikira izi, ine ndikuyembekeza kuti izi zikatha kuti ife tikhalabe abale omwewo amene ife takhala tili nthawi yonseyi. Mukuona? Koma ine ndikumverera kuti ine ndili ndi ngongole ndi inu chifukwa anthu anu amabwera ku misonkhano yanga ndipo ndithudi ine sindingafune kuti adzachokepo mmodzi wa iwo atanyengedwa. Ndipo ine nthawi zonse ndimawawuza anthu amene amandilembera ine mafunso kunja kwa zimene ine ndimalalikira pa nsanja. Ndipo mlembi wanga ndi uyu apa ndi zina zotero. Ngati iwo andifunsa ine funso, nanga bwanji ichi, nanga bwanji icho, ine ndimati, kawafunseni abusa anu, mukuona. Chifukwa ngati iye wakutsogolerani inu mpaka apa, mpaka kuti inu munalandira mzimu woyera, iye adzapitirirabe nanu, inu mukuona, inu mukuona, inu mukawafunse abusa anu. Chifukwa zinthu zazing'ono ngati zimenezo, zimayambitsa chisokonezo. Ndipo chotero, ine ndimachoka apo pa izo, inu mukuona. Tsopano, ndipo ndakhala ndikunenedwa kuti ine ndinali omenyana ndi mabungwe. Tsopano, ine sindili ayi. Ine ndikuganiza kuti mabungwe ndi opambana. Koma pamene kachitidwe kanu kabungwe kasanduka kovunda, ichi ndicho chimene ine ndimatsutsana nacho, mukuona. Zilibe kanthu kayanda umodzi, kapena ndi autatu, kapena kayandi chiyani, kachitidweko. Kuti pamene inu mufika pamalo inu tsopano ndikuti, ife ndife Assemblies of God, chabwino, ndi ndani ali kutsidya la nseuyo. Oh, amene onde abale athu, iwo ali, iwo amatchedwa a United Pentecost. Chabwino, ndi ndani ali upoyo. Oh, aonde abale a Four Square. Oh, ife, ndife abale odabwitsa. Ife timakhala ndi chiyanjano chachikulu wina ndi mzake. Oh, kodi inu nonse mumakhulupirira chinthu chofanana? Oh, inde ife timakhulupirira. Tsopano, chabwino ndi chiyani chimakupangitsani inu kuti mukhale chonchi? Chabwino, abale awa amabatiza mwanjira iyi, ndipo awa amabatiza mwanjira iyi, mosiyana ndi ife. Ndipo awa amabatiza, ngati ku South Africa uko, mbale ife tinakumana nazo zimenezo. Iwo anandifunsa ine. Kulimodzi limabatiza katatu cha Ntsogolo, ndipo lina limabatiza katatu cha Gada. Ndipo iwo anati, ine ndinati, inu mumazitenga pati zimenezo. Wina anati, pamene iye ankafa, Baibulo limati, iye anagwera cha Ntsogolo. Ndipo anati, chotero ife tiyenera kuti tidziwagwetsera iwo cha Ntsogolo. Ndipo ine ndinati, chabwino, kwa gulu linalo zinatani. Nanga inu bwanji, anati, kodi inu munayamba mwamuyikapo munthu m'manda choyang'ana pansi? Chabwino, ndipo inu mukudziwa chiyani? Iwo anapatukana okha, ndipo anakapanga magulu awiri, mabunge awiri. Oh, chifundo abale. Izi basi ndi zimene ndiyerekezi amazifuna basi. Basi ndi zimene iye amafuna. Eya, zitengeni nokha. Tsopano mukuona, sikuti ndi Apostolic Faith Mission, kapena ndi Pentecostal Assemblies kumbali inayo, si zimenezo ayi. Iwo onde amuna abwino mumagulonseo monga mmene alili kuno. Koma inu mukuona, ndi kachitidwe kachinthucho. Zili monga Katolika, monga ine nthawi zonse ndi manenera. Ngati iye ali wa Katolika, ndipo nadalira pa Kristu kuti apulumutsidwe, iye ndi opulumutsidwe. Ndithudi, izo nzona. Ngati iye akudalira pa mpingo, iye watayika. Ndipo aliyense wa inu abale achi Pentecoste mkudziwa, ngati ife tikuyang'anira kwa mpingo wa Pentecoste kuti utipulumutsa ife, ndi ife mwamuna omvetsa chisoni kwambiri. Izo nzona. Chifukwa ife tatayika, ulondola kumeneko. Koma ngati ife tikuyang'anira kwa Yesu Kristu, ndiye kuti ife tapulumutsidwa. Ndi chikhulupiriro chako, chiyani chimenecho? Ntchito yotsirizika. Ndipo zinthu zing'ono-zing'ono zogwirira ntchito izi, ndi mayina, izo sizimapanga kusiyana kwa kukulu. Tsopano, ine ndinati kwa mbale sizi, kwa ndi mbale nes, poyanka fusulanu, ine ndinati. Tsopano, ine sindikutenga mbali iliyonse ndi abale inu. Ndipo ine ndikudziwa, inuyo mukamakangana, inu nonse ndino olakwitsa, mukuona. Chifukwa, kuli bwino ine ndikhale olakwitsa mu chiphunzitso changa, ndi kumalondola mu mtima mwanga. Kusiyana kuti ndikhale olondola mu chiphunzitso changa, ndi kumalakwitsa mu mtima mwanga, mukuona. Ine ndinati, kuonjezera apo, ndi chikhalidwe cha mtima wanu. Ndipo ine ndinachipanga icho kukhala chizolowezi kudziwa ichi, kuti ngati munthu zilibe kanthu kuti iye amachita chiyani, ndipo amasiyana nane mochuluka bwanji, ndi zimene iye amanena za ine. Ngati mu mtima mwanga, osati kuchokera mwa ntchito yokha, koma kuchokera mu mtima mwanga, sindingathe kumukonda munthu ameneyo chimodzimodzi basi, monga ine ndimakondera wina aliyense, ndiye kuti ine ndikudziwa kuti pali china chake cholakwika mkatimu, mukuona. kulondola kumeneko. Chifukwa ndicho ndi zilibe kanthu ngati iye mbale wa chichepere anabwera osati pakale mbale wa chichepere wa Church of Christ. Ndipo iye anayima pamenepo ndipo iye anati munthu uyu ndi mdierekezi. Mukuona iye anati iye amanena za mzimu woyera. Iye anati kulibeko chinthu choterocho, iwo chabwino atumwi khumi ndi awiri okha ndiwo analandira mzimu woyera. Ndipo machiritso a uzimu anaperekedwa kwa atumwi khumi ndi awiri okha amenewo. Ndipo anapitilira kwa theka la ola, ndipo ine ndinati mphindi chabe mʼbale, ine ndikuganiza kuti mukuyenera kuti mundipatse ine mpata oyankhira izi. Mukuona ine ndinati inu munanena kuti inu mumayankhula pamene Baibulo linayankhula, ndipo mumakhala chete pamene ilo linakhala chete. Ndipo iye anati ife timatero. Ine ndinati tsopano inu munati analipo atumwi khumi ndi awiri okha amene analandira mzimu woyera. Baibulo limati analipo 120 mu chipinda chapamwamba pamene mzimu woyera unkagwa akazi ndi onse. Ndipo kodi inu mungadandaule kuti mundiuze ine, kodi inu mukuganiza kuti Paulo analibe mzimu woyera? Ndipo iye anawulandira iwo patapita nthawi yayitali zitachitika zimenezo. Mukuona? Ndipo inu munati mphatso ya machiritso inaperekedwa kokha kwa atumwi khumi ndi awiri. Ndipo Stefano anapita uko masiku pang'ono mtsogolo, ndipo iye sanali mmodzi wa khumi ndi awiriwo. Iye sanali nkomwe mlaliki, iye anali deacon. Ndipo anapita uko ku Samaria, ndipo anakatulutsa ziwanda. Ndipo ine ndinati mbale, ilo linakhala chete kwambiri pomwe apa. Eya, pamenepa inu mumayenera kuchita zimenezo. Ndipo izo zitatha, koma ine ndinati ine ndakukhululukirani inu chifukwa chondichula ine mdierekezi, chifukwa ine ndikudziwa kuti inu simumatanthauza zimenezo. Ndiyeno pamene iye anamaliza, iye anabwera, iye anati pali chinthu chimodzi chimene ine ndingathe kunena. Inu muli ndi mzimu wa Khristu. Ine ndinati tsopano mbale, ndine chiyani, mdierekezi kapena wa Khristu? Mukuona. Koma ine ndikukuwuzani inu, mukuona, chifukwa chakuti mwamunayo iye anakhoza kudziwa kuti ine ndimamukonda iye, zinalibe kanthu iye samagwirizana nazo, ndipo amakanitsitsa kuvomereza ndi kumanyoza iye. Ine ndine Osaka, ndipo ndimakhala ndi nyama zakutchire moyo wanga onse. Ndipo anthu ananenapo bwanji nthawi ija pamene ine ndinapha chimbalangondo chija ndi mpeni. Mukuona anati kodi inu simumachiopa icho? Ine ndinati ayi, ngati ine ndikanachita mantha ndi icho, icho chikanandipha ine. Mukuona? Koma mukuona, iwe sungathe kuzipuzitsa izo. Izo zimadziwa kuti ukuziopa kapena ayi. Inu mudzachite mantha ndi kavalo, ndipo mudzaone chimene kavalo ati adzachite. Iye adzakukanthani inu. Mukuona? Kotero, ngati inu mukuchita mantha, inu simungathe kuchipusitsa icho. Inu mukuyenera kwenikweni kuti mukhale nacho icho. Ndipo umo ndi momwe zilili ndi Satana. Umo ndi momwe zilili pakati pa anthu. Iwe umayenera kuti uziwakonda anthu. Iwe sungathe basi kungonyengezera izo. Iwe ukuyenera kukhala nacho icho, kapena manga-manga ako adzaonekera pena pake. Mukuona? Izi nzoona. Iwe ukuyenera kwenikweni kuti uziwakonda anthu. Ndipo iwo adziwa kuti iwe ukuwakonda iwo. Mukuona? Pamakhala china chake ndi izo. Ndipo bamboyo tsopano anawayimbira akazi anga masiku pang'ono apitawo ndi kuti kodi mʼbale Branham ali kumeneko? Anati ayi. Anati chabwino, chinthu chimodzi chimene ine ndiyenera kuti ndinene, ine sindinagwirizane naye iye mu za umulungu, koma ine ndikuti iye ndi wantchito wa Khristu. Chabwino, ndiyeno ine ndisanachoke iye anandilumizira ine kalata, ndipo iye anati ine ndikubwera, inu mukangobwerako, ine ndikufuna ubatizo wa mzimu woyera uja umene inu mukulankhula za iwo. Kotero inu mukuona, basi pamene ngati iwe ukanati ngati ine ndikanakhala ndikumvelera kumeneko kunena kuti bwanji inu mulibe chilichonse, chipembedzo chanu chakale si chabwino, ndipo anthu nonse inu ampingo wa Khristu sindinu abwino, inu sindinu abwino, ndinu adiyerekezi, ine sibwezi nditamupindula nkomwe munthu ameneyo. Ndipo ngati ine ndikanamuza iye kuti ine ndimamukonda iye, ndipo osatanthauza izo mu mtima mwanga, iye akanadziwa bwinoko. Ndizo zonse zimene zilipo kwa zimenezo. Iwe umayenera kuti uzitanthauza izo mu mtima mwako. Ndipo izo zimatero usiku pamene ine ndikuyenda kupita pa nsanja pansi pakuzindikira za mu mtima kumeneko. Mukuona? Ine sindimaganizira za izo. Ine sindimadya basi kuyambira nthawi ya chakudya cha madzulo, ndipo ndimasala ndikumapemphera ndikukhala mchipinda. chifukwa iye anandilonjeza ine, iye akanadza chita izo. Ndipo kotero inandima pita, opanda ntunzi umodzi wachikaiko, chifukwa iye analonjeza, kuti iye akanamadza chita izo. Kotero mukona, changa, inandima dziwa, chondipangisa changa ndichiani, tulinga changa ndichiani, kuti ufumu wa Mulungu upite patsogolo. Ngati munthuyo amapita njira iyi njira iyo, kaiye akumapita kuchali chichiti, bola ngati iyeyo amabwera kwa Kristu, zimenezo zilibe kanthu kwa ine. Ndipo ndi zimenezo zili mumtima mwanga mukuona. Ndipo zilibe kanthu ngati ife titapita ndi kukajoina mpingo wa Kristu, zimenezo zilibwino basi. Izo ndi zabwino. Ngati iye kaiye alowa mu mpingo wanji, zilibe kanthu kwa ine, koma bola ngati ine ndina upindulira moyo wake kwa Kristu. Ndicho chinthu chofunikiracho. Kotero ine ndinati, mbale Nesi, sikuti ndikufuna kukhala osiyana. Tsopano ine ndikufuna kuti, kodi zilibwino kuti ndimugwiritse ntchito mbale uyu? Ine ndinati, ine ndikufuna kuti ndinene ndikulongosola. Ndipo paichi, ine ndikhoza kunena kwa inu abale pano. Tsopano, musakachule izi pakati pa magulu anu, ngati inu mungate, ndipo mundichitire ine chifundo basi. Mungu, Mungu ndilowa ine, ndingo kala mbale wanu, inu mukuona. Ndipo ine, ndipo ngati ine ndikulakwitsa, ndiye inu mundikhululukire ine. Koma ine ndikufuna kuti ndifotokoze kwa inu, pokhala kuti magulu onsewo akhala pano mmawa uno. Onse aumodzi ndi ya assemblies nawonso ndi okhulupirira Utatu. Tsopano ine ndikufuna kupanga neno ili. Ine ndikufuna kunena kuti, ine ndimakhulupirira kuti mbali zonsezo zikulakwitsa, nthawi zonse pamene iwo akutsutsana wina ndi mzake, chifukwa zolinga zawo ndi zolakwika. Ndipo pamene zokupangitsani zanu zili zolakwika, zilibe kanthu kuti cholinga chanu nchotani, koma zokupangitsani zanu kwa cholinga chimenecho ndi cholakwika, ndiye kuti izi sizingagwire ntchito nkomwe. Zona zimenezo. Tsopano anthu ena amanena kuti, mbale Branham, inu ndi wa Yesu yekha. Ine ndikufuna kunena kuti, uko ndikulakwitsa. Ine si wa Yesu yekha. Wina amati, mbale Branham, kodi ndinu wa Utatu? Ai bwana, ine si ndine wa Utatu. Ine ndine Mkristu, mukuona. Ine sindi. Mawu akuti Utatu samachulidwa nkomwe mu Bible. Mawu akuti Utatu. Ine sindimakhulupirira kuti pali a Mulungu atatu payekha payekha. Ine ndimakhulupirira kuti alipo Mulungu mmodzi maudindo atatu. Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndi chifukwa chake ndende ife tinalamulidwa kuti tizibatiza mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ine ndimakhulupirira kuti anali Mulungu akuzitsitsa yekha, akubwera pansi. Tsopano Mulungu pamene iye anaonekera koyamba kwa munthu, iye anali mmaonekedwe alawira moto. Inu mukhulupirira zimenezo, si choncho inu. Owerenga Bible aliyense amadziwa kuti lawi la moto limene linali mu chipululu linali Logos, kuti ameneyo anali mngelo wa chipangano, amene anali Kristu. Chifukwa iye anati, iye anali, icho sichinali. Ine ndikukhulupirira kuti ndi Yohane Woyera 6 pamenepo iye anati, asanakhalepo Abrahamu wa ine ndine, iye anali ine ndine. Kotero ameneyo anali Mulungu Woyera, ngakhale munthu akangokhudza phiriro, iye amayenera kuti aphedwe, mukuona? Chabwino. Tsopano, Mulungu yemweyo anali kuyesera kuti agwire yekha ntchito yobwelera mwacholengedwa chake, chimene iye anali atachilenga. Tsopano, iye sakanatha kubwera pafupi ndi iwo, chifukwa iwo anali ochimwa, ndipo magazi a mbuzi ndi nkhosa samachotsa nkomwe tchimo, ife tikudziwa zimenezi. Iwo ankangophimba tchimo. Tsopano, komano Mulungu yemweyo amene anali lawi la moto, iye anadzasanduka thupi kudzera mwa mwana wake, ndipo anadzakhala mu thupi lotchedwa Ambuye Yesu Kristu. Bible limati, mwa iye mukukhala chidzalo cha umulungu mthupi. Ndipo Yesu anati mu chabwino mu Timoteyo yoyamba 3:16, popanda kutsutsana, chinsinsi cha umulungu ndi chachikulu. Ndipo ngati iwo anachitcha icho chachikulu bwanji, ife tingachite chiyani, mukuona? Chinsinsi cha Mulungu ndi chachikulu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi, ndipo anaonedwa ndi angelo, ndipo analandiridwa mwamba mu ulemerero ndi zina zotero. Tsopano, ndipo iye ananena mu Yohane Woyera 14 kwa Thomas, pamene inu mwandiona ine, inu mwaona Atate, ndipo iwe uneneranji kuti mutionetse ife Atate. Baibulo limanena kuti Mulungu anali mwa Kristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini. Sopano, Mulungu sangate kukala anthu atatu, amulungu atatu. Ndiponso, Yesu sangate kukala atate aye mwini mwa mmodzi, mukona. Kotero inu, mukona, ichi chikupangitsa zonsezo kukala zolakwika kwambiri. Sopano, ndipo tsopano, ngati inu mungazindikire palibepo malo, ngati ife tili ndi amulungu atatu, ndife achikunja. Sopano, ife tikudziwa zimenezo. Monga Myuda ananena kwa ine, nthawi ina, pamene ine, ndi nkalankhula naye iye, anati, mwa awa, mulungu wanu ndi uti. Mulungu wanu ndi uti, atate mwana kapena mzimu woyera. Wanu ndi uti. Ndipo ine ndinati, bwanji, palibe a mulungu atatu. Iye anati, inu simungate kumuduladula mulungu nzidutsa zitatu, ndi kumpeleka iye kwa Myuda. Ine ndinati, ai bwana. Ine ndinati, pamene John Ryan anachiritsirwa kukungu uko ku Fort Wayne, inu mukudziwa, ndipo rabi uyu uko ku Mishawa, kapena ku Fort Benton Harbor, iye anati, inu simungate kumuduladula mulungu nzidutsa zitatu, ndi kumpeleka iye kwa Myuda. Ine ndinati, nditudi ai. Ine sindingatero. Ine ndinati, Rabi, kodi kungakaleko vuta kuti inu mukulupirira aneneri, ya anati, ai, ine ndinati, muyesaya 9:6, kodi iye ankalankhula zandani, kwa ife, mwana wa mamuna wabadwa, mwana wa mamuna wapatsidwa, azizachedwa wa upungu, mulungu wa mpamvu zonse, kalonga wa ntendere. Iye anati, ameneyo anali Mesia. Ine ndinati, ndiye Rabi, adzakala pa ubale wanji, Mesia kwa mulungu. Iye anati, iye adzakhala mulungu. Ndi chimene ine ndimaganiza. Mukona. Tsopano, inu mukona, ndizo ndende kulondola. Ichi ndicho chimene iye ali. Ndipo kotelo ine ndinati, ndiwuzeni ine tsopano pamene Yesu analephera kuti akwanilitse ndende zomwe neneliyo anati iye akanadzachita. Ndipo iye anayamba kulira ndi kumayendayenda pozungulira. Ine ndinati, ndi chimenecho John Ryan analandira kupenya kwake. Mukona. Ndipo iye anati, sizingateke kuti Mulungu akhale ndi mwana wa mwamuna. Ine ndinati, Yehova wankulu anamuphimba mkazi monga neneli anati iye akanadzatero, ndipo analenga kakhungu ka magazi, ndipo kudzera mu kakhungu ka magazi kameneko, ndi kumene kunadzachokera thupi la Khristu. Taonani, muchipangano chakale Rabi, ine ndinati, pamene munthu akupita kuti akapereke nsembe, iye ankatenga mwana wankhosa. Iye ankadziwa kuti iye anali ataphwanya malamulo a Mulungu. Kotero iye amatenga mwana wankhosa. Iye amavomereza machimo ake. Ndipo mwana wankhosa uyu ankaphedwa. Pamene manja ake atayika pa mwana wankhosayo, kuvomereza kwake kuti iye anali kudziwa kuti amayenera kufa chifukwa cha chimo lake. Koma mwana wankhosa anali kutenga malo ake. Ndipo kakhungu ka magazi kamasweka, ndipo iye ankagwirizira kamwana kankhosako ndi dzanja lake, mpaka na iye atamverera kamoyo kake kakang'ono kakutuluka mwayiko. Ndipo nkumauma, ndiye wansembe mwachizolowezi, ankaponyera magaziwo pa moto pa guwa la mkuwa la chiweluzo. Ndiye ine ndinati, munthu ameneyo, ndiye iye amachoka pamenepo, akudziwa kuti mwana wankhosa anali atatenga malo ake, koma iye ankachokapo ali ndi chokhumba chomwe chija chimene iye anali nacho pamene amabwera, mukona, chifukwa izo sizimatha kuchotsa tchimo, mukona. Koma ndiye nkhaniyi, opembedza akatsukidwa kamodzi, samakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo. Uko kumaperekedwa nsembe chaka ndi chaka, koma ine ndinati, sopano pali nthawi iyi, wopembedza akatsukidwa kamodzi, samakhalanso ndi chikumbumtima cha tchimo. Chifukwa, taonani Rabi, mu moyo wa magazi, kamoyo kakang'ono kaja, kamene kamayambira mu kakhungu, kamene kamachokera kwa mwamuna, kupita mwa mkazi. Ndipo iye amapereka dzira, koma nkhuku ikhoza kuyikira dzira, koma ngati sikumana ndi tambala, iyo singaswe nkomwe. Ndipo ine ndinati, kenako Mulungu wankulu kwambiri, amene anadzaza nthawi yonse ndi danga, anadzatsikira kukambeu kakang'ono kamodzi mchiberekero cha mkazi. Ndiyeno ine ndinati, amene ife tipulumutsidwa lero, Yesu sanali Myuda kapena wa mitundu, chifukwa dzilalo linangopanga nofu, magazi anali nawo moyo. Kotero ife tili, Bible limati, ife timapulumutsidwa ndi magazi a Mulungu. Mukona, iye sanali Myuda kapena wa mitundu. Iye anali Mulungu. Kotero, pamene ife tibwera pa guwa, ndikudzayikapo manja athu mwachikhulupiriro pa mutu wake, ndikumverera kung'ambika ndi ululu pa Gologota, ndikuulula machimo athu kuti ife talakwitsa ndipo iye anafa m'malo mwathu. Ndiye inu mukuona, ine ndinati, magazi a mwana wankhosa ameneyo samatha kubwereranso pa uyu, magazi amene kakhunguko kamasweka, ndipo moyo umene umatulukamo pakuswedwa kwa kakhungu ka magazi aka ka mwana wankhosa sumatha kubwereranso pa opembedza, chifukwa iwo unali moyo wachinyama, ndipo iwo sumatha kulumikizana ndi moyo wa munthu. Koma nthawi iyi pamene kakhungu ka magazi ako kanasweka, sanali munthu chabe, umenewo unali moyo wa Mulungu umene unaperekedwa. Ndipo pamene opembedza ayika manja ake mwachikhulupiriro pa mwana wa Mulungu ndi kuwulula machimo ake, osati moyo wa munthu wina, koma moyo wa Mulungu umabwerera kudzalowa mwa munthu uyu, umene uli moyo wa muyaya. Mawu akuti Zoe, amene amamasuliridwa kuti moyo wa Mulungu mwini wake, ndipo iye anati akanadzati pasa ife Zoe, moyo wa muyaya, ndipo tsopano ife ndife ana amuna ndi ana akazi a Mulungu. Ndi zimenezotu. Ine ndinati, tsopano kodi ichi ndi chani? Uyu ndi Mulungu akudzitsitsa. Iye anabwera choyamba, panalibe munthu akanatha kumukhudza iye, chifukwa munthu anali atachimwa. Kenako iye anatsikira pansi muthupi, ndi cholinga chakuti adzalawe chimo, kuti adzalitenge chimo. Mukuona, iye chinthu chokhacho chimene Mulungu akanatha kuchita kuti akhale olungama, kunali kuchita izo mwa njira imeneyo. Mwachitsanzo, bwanji ngati ine ndikanakhala ndi ulamuliro pa umvetsera wa mawu uno, monga mmene Mulungu anali nawo pa mtundu wa munthu. Ndipo ine ndikuti, munthu woyamba amene atayang'ane pa mtengo uwo afa, ndipo Tommy Hicks nkuyang'ana pa iwo. Tsopano mwachitsanzo, ine ndikumutenga kao, Brother Carson, inu mumufere iye. Zimenezo sizingakhale chilungamo. Ine ndikuti, leo ndiwe mlembi wanga, iwe umufere iyeyo. Zimenezo sizingakhale zolungama. Bile po mwana wanga, iwe umufere iyeyo. Chimenecho sichilungamo. Njira yokhayo imene ine ndingakhalire olungama ndiyo kutenga malo ake ine mwini. Ndipo ndicho chimene Mulungu anachita. Iye Mulungu ndi mzimu, ndipo iye analenga, iye anasintha chigoba chake. Icho chiyenera kukhala chokhudza kwa anthu. Akamuganizira Yehova wang'ono, iye akanatha kubwera ali bambo wamkulu, koma iye anabwera mochira ng'ombe pa mulu wa manyowa. Yehova wang'ono akulira ngati mwana wa khanda. Yehova wang'ono akusewera ngati mnyamata. Yehova wang'ono akuchita ukalipentala ngati mwamuna ugira ntchito. Yehova wang'ono mu usinkhu wa unyamata. Yehova atapachikika pakati pa miyamba ndi dziko lapansi, ali ndi masanzi a anthu oledzera ndi malovu a asilikali pa nkhope yake. Yehova akufera ana ake. Yehova akufa kuti akawombole, osati munthu wina, koma Mulungu mwini wake. Mukuona, Mulungu awo anali malo ake a ntchito. Chifukwa chiyani? Iye akuyesera kuti abwelere kwa mtima wa anthu. Tsopano ife sitikanatha kumukhudza iye kumeneko kuno, ife tinamumverera iye ndi manja athu. Tsopano kodi iye anachita chiyani? Kudzera mukupereka nsembe kwa thupi limenelo, iye anadzakhala Yehova mwa ife. Ife ndife ziduswa za iye. Pa tsiku la Pentekoste, lawi la moto linadzing'amba lokha, ndipo malilime a moto anadzakhala pa wina aliyense, kusonyeza kuti Mulungu anali akudzigawaniza yekha pakati pa mpingo wake. Ndiye abale, ngati ife titangokhoza kubwera palimodzi ndi kubweretsa icho palimodzi, ndiye kuti ife tili naye Yehova muchidzalo, pamene ife tingabwere palimodzi. Koma ife tingathe bwanji pamene uyu akulankhula mmalilime ndipo ali ndi ubatizo, uyu ndiponso amasunga lawi la moto ili apa, ndipo uyu tiye ntizike izo palimodzi? Pamene Mulungu pa tsiku la Pentekoste anatsika, ndipo Baibulo limati malilime a moto anadzakhala pa mmodzi aliyense wa iwo, ndipo iwo malilime onga moto. Malawi linali lawi la moto lija likudzilekanitsa lokha ndi kumadzigawaniza lokha pakati pa anthu kuti ife tidzakhale abale. Tsiku limenelo inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ine mwa ine, ndipo inu mwa ine, ndipo ife tili mmodzi, ife tili mmodzi, osati ogawikana. Tsopano Yehova Mulungu pamwamba apa sakanatha kukhudza mtundu wa munthu chifukwa cha lamulo lake lomwe la chiyelo. Yehova Mulungu akanadzakhala chimo m'malo mwathu, ndipo anadzalipira mtengo kuti Yehova Mulungu yemwe uja adzathe kubwera ndi kudzakhala moyo mwa ife. Mulungu pamwamba pa ife, Mulungu pakati pathu, Mulungu mwa ife, osati a Mulungu atatu, Mulungu mmodzi, ma profesa amazungulira munthu kuyesera kuti azilingalire izi. Izi ndi vumbulutso. Izo zimayenera kuti zivumbulutsidwe kwa iwe. Tsopano pamene izo zifika ku ubatizo, tsopano anthu ambiri, tsopano inu muyenera kuchita zimenezo abale, kapena zili monga ine ndinanena kwa mbale Sizim ndi kwa mbale Nes, kuti ngati inu mtsutsano unauka ndipo aliyense ambiri ya inu maskolala pano ndino okhoza kwambiri kundiposa ine, koma ine ndachita kuwerenga kochuluka pa phunzirolo, ndipo ine ndawerengapo za pre-19 fathers, za 19 council ndi za azambiri ya kale onse ndiye naotero. Nkhani imeneyo inatulukira pa 19 council, mbali zonsezo zinapita kumbeu, pamene mpingo wa katolika unatenga mbali yopitilira ya utatu, ndipo enawo anapita ku umodzi, ndipo mbali zonsezo zinatuluka panja kulondola ndendende chifukwa anthu anali ndi china chake chochita mwichi. Inu muyenera kuti mumulole Mulungu kuti azichita zimenezo. Sikofunikira kuti ife tiziyesayesa kumvetsa zimenezo. Tiyeni tikhale abale. Tiyeni tizingopitilira ndipo tizimulola Mulungu kuti azichita chinthu chimene iye ati achite. Ngati iye ali wopanda malire ndipo amadziwa zinthu zonse, ndipo ananeneratu mapeto kuchokera kuchiyambi, ife tingathe chotani kuchita chilichonse cha izo? Tizingopitilira chitsogolo. Njira yake ndi imeneyo. Tiziyenda mmasitepe, monga ine ndinanena usiku wata, ndi Yoswa watu wankulu. Tsopano taonani. Ngati alipo a Mulungu atatu, ine ndikungofuna kuti ndikuonetse inu momwe ichi chilicho pusa. Ngati alipo a Mulungu atatu, ndiye kuti Yesu anali yekha ata. Yesu sakanakhoza kukhala yekha Atate iye mwini, kukhala mmodzi. Ndipo ngati alipo atatu, iye sanabadwe kubadwa mwana mwali. Tsopano ndi angati, ine ndi kuti ichi ndi Mulungu Atate, ndipo ichi ndi Mulungu Mwana, ndipo ichi ndi Mulungu Mzimu Woyera. Tsopano kwa inu abale osiyanasiyana pano, inu mupenye ichi kwa miniti yokha, ndipo inu muona chimene ine ndikuyesera kuti ndikusonyezeni. Ine ndikupemphera kuti Mulungu akuloleni inu muone zimenezo. Tsopano taonani, inu nonse mumakhulupirira chinthu chomwecho, koma mdierekezi wangobwera pakati panu, ndipo wakuphwasulani inu pa zimenezo. Chinthu chake ndi chomwecho ndendende, ndipo ine nditsimikizira icho kwa inu mwakuthandizidwa ndi Mulungu, ndipo ndi Baibulo la Mulungu. Ngati ichi sichili Baibulo, ndiye musachilandire icho. Zoona zimenezo. Koma tsopano taonani, ichi ndi chiyani? Mulungu Atate, ichi ndi Mulungu Mwana, ichi ndi Mulungu Mzimu Woyera. Chabwino, tsopano tiyentime tsopano miniti yokha, tiziyale zitatu zimenezo apo. Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ine sindikhala nayo nthawi yochitira izi. Ine, koma mukuona, chabwino, ine ndi fulumira mwansanga monga mmene ine ndingathere. Mundikhululukire ine abale anga. Koma ine sindinayambebe kulankhula ndi inu, ndipo ine ndikufuna kuti tipange ichi. Ndiyeno taonani, Mulungu Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Tsopano, ndani anali Atate a Yesu Kristu? Mulungu anali Atate a Yesu Kristu. Ife tonse timakhulupirira zimenezo. Ndizoona zimenezo? Chabwino. Tsopano, pamene ife titenga Matei 28:19, pamene Yesu anati, pitani inu kotero, mukaphunzitse mafuko onse, mukawabatize iwo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Masiku khumi kenako, Petro anati, lapani ndipo mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Pali kutsutsana koonekeratu pena pake. Tsopano, tiyeni tisati, pali, aliyense wachitira umboni ndi zinthu, ndi izi apa. Umu ndi mmene ine ndimakhulupirira. Ndipo ine ndikungoziyala pamaso pano abale. Ine sindimanena izi kunjaku mmaguwa. Izi zili kwa inu. Koma ine ndikufuna kuti ndikuonetseni inu zimene ine ndimaona mbali zonsezo. Kotero Mzimu Woyera uziululire izo kwa inu, mukuona. Tsopano, Matei 28:19, ndipo ngati Matei 28:19 akutsutsana ndi Machitidwe 2:38, ndiye kuti muli kutsutsana mu Baibulo, ndipo ilo siloyenera pepala pamene ilo linalembedwapo. Tsopano, ngati inu mungazindikire, mu Mateyu mutu wa 16, Yesu anapereka kwa Petro vumbulutso, ndipo anampatsa iye makiyi. Tsopano kumbukirani, Baibulo silimaululidwa ndi maphunziro aza umulungu azinthu zopangidwa ndi munthu. Si choncho ayi, ilo ndi vumbulutso. Ilo linali mvumbulutso kuyamba ndi kuyamba. Chifukwa chiyani Abele anapeleka kwa Mulungu nsembe yopambana kwa mbiri kuposa Kaini. Icho chinalulidwa kwa iye kuti sanali mapichesi ndi mapulo ndi malalanje ndi mapulo. Ngati mapulo angapangitsa akazi kuzindikira kuti iyo ali amaliseche kuti bwino ife tigawenso mapulo mbale, kodi inu simukuganiza chimwecho? Tsopano izo zikumveka ngati kusinjirira, koma ine sindikutanthauza kuti ndinene zimenezo. Koma sanali mapulo, ayi bwana. Tsopano ndipo ngati izo zili chomwecho, ndiye izo zinaululidwa kwa Abele kuti iye anali magazi a Atate ake. Kotelo iye anapereka magazi chifukwa ilo linali vumbulutso. Chinthu chonsecho chamangidwa pa zimenezo. Tsopano taonani, apa pali msodzi wosaphunzira wakale opanda nkomwe maphunziro okwanira. Baibulo limati iye anali mbuli ndi wosaphunzira, koma iye anali atayima pamenepo. Ndipo Yesu anafunsa, inu mumati ine mwana wa munthu ndine ndani? Wina anati, bwanji, ndinu Mose. Kapena, iwo amati, ndinu Mose. Kodi iwo amati, ndine ndani? Wina anati, bwanji, ndinu Yeremia. Kapena aneneli, ndi ichi, icho, kapena chinacho. Iye anati, funso lake sili menelo. Ine, ndinakufunsani inu. Inuyo mukuti ine, ndine ndani? Ndipo Petro anatulukira, ndipo anati, ndinu mwana wa Mulungu. Ndipo iye anati, odala ndiwe Simoni mwana wa Yona. Tsopano penyani, thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba. Mukuona? Tsopano penyani, tsopano mpingo wa Katolika umati iye anamanga mpingo pa Petro, uko nkulakwitsa. Mpingo wa Chiprotestant umati iye anaumanga iwo pa iye mwini. Koma tsopano taonani, ndipo mufufuze muone ngati izo zili. Iye anaumanga iwo pa vumbulutso la uzimu la chimene iye anali. Mukuona? Chifukwa iye anati, odala ndiwe Simoni mwana wa Yona. Thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe. Ine ndikuti iwe ndiwe Simoni. Pa thanthwe ili, thanthwe liti, vumbulutso, ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzawulaka iwo. Ndiye Petro anayima pamenepo, pamene Matayo 28 ankawerengedwa mubweleza. Ndipo atapotoloka patatha masiku 10 ali ndi vumbulutso limenelo, ndipo anakabatiza mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Ndi chifukwa chani iye anachita zimenezo? Ndi vumbulutso la Mulungu, ndipo anali nawo makiyi akuufumu mbale. Tsopano ine ndikoza kukupwetekani inu kwa miniti mbali imodzi ya inu, koma imani kwa miniti yokha. Palibe malo amodzi mu Baibulo pamene munthu aliyense anayamba wabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Palibepo malo amodzi mu Malemba, ndipo ngati alipo aonetseni iwo. Ndipo ngati inu mungate kuwapeza aliwonse mu mbiri ya kale yoyera kufikira pamene unkakhazikitsidwa mpingo wa Katolika, ine ndikufuna kuti inu muonetse zimenezo. Palibe malo tsopano, ndipo izo ndizoona. Koma tsopano dikirani miniti inu aumodzi, phindi chabe. Tsopano palibepo malo pamene ngati munthu aliyense angathe kundisonyeza ine gawo limodzi la lemba pamene ulaliki umenewo unagwiritsidwa ntchito mu Baibulo wa Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndinu wokakamizidwa kuti mubwele mudzandiuze ine pamene wina anabatizidwapo monga choncho. Ndipo ena ayiwo amati, chabwino, ine nditenga zimene Yesu ananena osati zimene Petro ananena. Ngati iwo anali osiyana wina ndi nzake, ife tichita chiyani? Ngati zonsezo si Mulungu, ndi gawo liti la Baibulo limene lili lolondola. Zonsezo ziyenera kugwirizana ndi kubwera pa limodzi. Ndipo ndi vumbulutso lokhalo la Mulungu. Masukulu athu sangathe konse kuphunzitsa zimenezo. Ndi vumbulutso kuti inu muzione izo. Ndiye ngati amuna awiri awa anali kutsutsana wina ndi nzake, ndiye ife tikuwerenga Baibulo la mtundu wanji? Ine ndingadziwe bwanji ngati Yohane 14 alolondola kapena ayi? Ine ndingadziwe bwanji ngati Yohane 3 alolondola kapena ayi? Motani, ine ndingadziwe bwanji? Mukuona? Koma njira yokhayo imene ine ndingakhalire ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ndiyo kudziwa kuti Baibulo ili ndiloona, ndi kumakhulupirira kuti ili ndiloona, ndi kumakhala mogwirizana nalo ilo. Ngakhale kuti ine sindikulimvetsa ilo, ine ndikumasuntha nalo ilo muli monse. Koma pamene kutsutsana uku kutulukira, ndiye ine ndimapita pamaso pa Mulungu kuti ndikafufuze. Ndipo ngero yemwe uja, amene amakumana nane ine munsonkhano ndi usiku, ndi mmodzi yemweyo amene anandipunzitsa ine zimenezi. Mukuona? Tsopano, muone ngati izi zili, momwe izi zilili tsopano. Tsopano, Matei 28:19, tiye ntingoona mphindi chabe tsopano. Ndipo tsopano, ine nditenga machitidwe 2:38 apa. Omwe, pamene Petro anati, Ambuye Yesu Kristu, ndipo Mateyu anati, Atate Mwana Mzimu Woyera. Tsopano mvetserani, iye anati, mukawabatize iwo, osati mudzina la Atate, mudzina la Mwana, mudzina la Mzimu Woyera. Iye sananene konse zimenezo, palibepo dzina, mudzina, mudzina. Iye sanati nkomwe, mukawabatize iwo, mumayina Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Chifukwa izo siza nzeru nkomwe. Iye anati, mukawabatize iwo mudzina, T-Z-E-N-A, la Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndikulondola uku. La Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Cholumikizira, ndi. Osati mayina, osati mudzina la Atate, dzina la Mwana, dzina la Mzimu Woyera. Osati mumayina Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Koma mudzina, T-Z-E-N-A, limodzi. La Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Tsopano, ndi liti mwawa, lili dzina lolondola, lobatiziramo. Ndi dzina limodzi. Ndi liti, kodi Atate ndi dzina lolondola, kapena ndi Mwana dzina lolondola, kapena ndi Mzimu Woyera dzina lolondolalo. Ndi dzina pena pake. Ndi kulondola uko. Chabwino, tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunse ninu china chake ndiye. Ngati dzina ndiye, ngati Yesu anati mukawabatize iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu, ndangati akukhulupirira kuti Yesu ananena zimenezo. Limenelo ndi lemba ndi Mateyu 28:19, mu dzina la Atate, Mwana. Kodi ndi china chake chimene ife? Ai, ndi ine ndimaganiza. Chabwino bwana. Eya. Chabwino. Tsopano, mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Tsopano tamvetserana abale. Palibe chinthu chotero ngati dzina la Atate. Chifukwa Atate si dzina. Ndi udindo. Palibe chinthu chotero ngati dzina la Mwana. Chifukwa Mwana ndi udindo. Palibe chinthu chotero ngati dzina la Mzimu Woyera. Ndi chimene iye ali. Ine ndi nkanena zimenezo pakadzusa wa azitumiki mmawa wina, ndipo mkazi wina anachoka padongoso ndithudi, aliyense ankakhoza kusokoneza china chake chonga zimenezo. Iye anati, dikirani miniti chabe, ine ndikupepesa, anati, Mzimu Woyera ndi dzina. Ine ndinati, icho ndi chimene iwo uli. Ine ndine munthu, koma dzina langa si munthu. Iwo ndi Mzimu Woyera. Limene elo si dzina, icho ndi chimene iwo uli, iyo ndi nauni, zona, koma si, limene elo, ndi, si dzina ai. Tsopano, ngati iye anati, mukawabatize iwo, mu dzina la Atate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera, ndipo ngakhale Atate, Mwana, kapena Mzimu Woyera si dzinalo, ndiye nanga, dzinalo ndi liti, ife tikufuna kuti tifufuze. Tsopano, ife titakulipeza ilo lonse pamalo amodzi apa, ngati inu munga penyetsetse, ndipo titumikire kanthawi pang'ono tsopano, kapena tisungire kanthawi pang'ono, ine ndimatanthauza kutero. Tsopano zindikirani, Mateyu 28:19, tsopano ine sikunena kuti, inu mwina munachitapo izo, ena mwa inu alongo kapena abale. Inu mwina munatengapo buku tsiku lina, ndipo mudayanganapo kumbuyo kwa ilo, ndipo linati, Yohane ndi Maria anakhala moyo osangalala nthawi zonse kuchokera pamenepo. Chabwino. Yohane ndi Maria ndi ndani? Ndi chiyani? Yohane ndi Maria ndi ndani amene anakhala moyo osangalala nthawi zonse kuyambira pamenepo? Ilipo njira imodzi yokha yoti inu mudziwire kuti Yohane ndi Maria anali ndani. Icho, ngati ichi chili chosamveka kwa inu, mubwelere ndipo mukawerenge bukulo. Ndi zoona zimenezo? Mukabwelere koyambirira, ndipo mukawerenge ilo modutsa, ndipo ilo likakuzani inu kuti Yohane ndi Maria anali ndani. Chabwino, ngati Yesu anati, Yesu Kristu mwana wa Mulungu, amene anati, chifukwa chake pitani, mukaphunzitse mafuko onse. Muzikawabatiza iwo mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo Atate, Mwana kapena Mzimu Woyera si dzina, ndiye ngati chili chosamveka, kulibwino ife tibwelele kuyambirira kwa bukulo. Sopano tiye ntibwelele mbuyo kumutu oyamba wa Mateyu, ndipo ife tiambire pamenepo ukutipatsa ndandanda wa mibado. Mpaka zikufika pansi kundime ya 18. Sopano penyani miniti chabe, ichi ndi Atate mbali yanga ya dzanja la manja, ichi pakati ipa ndi mwana, ndipo ichi ndi mzimu oyera. Sopano ichi ndi Atate a Yesu Kristu. Ndizoona zimenezo, Mulungu ndi Atate a Yesu Kristu. Ife tonse timakhulupirira zimenezo, chabwino. Sopano Mateyu 1:18 anati, sopano kubadwa kwa Yesu Kristu kunalikoteli. Pamene mai yake Maria anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe, iyeyo asanati, iyo asanabwere palimodzi, iye anapezeka ali ndi mwana wa, ine ndimayesa kuti Mulungu anali Atate ake. Ndipo iye adzabala mwana wa mamuna, iwo adzamutcha dzina lake Yesu. Ndipo Yosefe mamuna wake, pokhala munthu wolungama, sanafune kunchititsa iye manyazi kwa anthu, koma analingalira kuti amusiye iye mwanseri. Pachifukwa ichi, pamene iye ankalingalira pa zinthu izi, taonani ngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye muloto, nati, Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kudzitengera kwa iwe Maria mkazi wako, pakuti chomwe chiri mwa iye chiri cha, ine ndimayesa kuti Mulungu anali Atate ake. Sopano, kodi iye alinde Atate awiri abale, iye sangakhale nawo. Ngati iye akanakhala nawo, iye anali mwana wa pathengo. Ndipo ife tili ndi chipembedzo cha mtundu wanje pamenepo. Inu muyenera kuvomereza kuti Mulungu Atate ndi mzimu woyera, ndi mzimu omweomweo, ndithudi iwo uli, ndithudi iwo ndi mzimu omweomweo. Sopano, ife apa tathanapo. Ndipo mwaona zimenezo, ndipo iye adzabala mwana wa mwamuna, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Yesu, pakuti iye adzawapulumutsa anthu ake kutchimo lake. Izi zonse zinachitika kuti chikakwaniritsidwe, ine ndikuwerenga mobwereza lemba, azitumiki inu mukudziwa pamene ine ndikupita, kuti chikakwaniritsidwe, analankhula mneneri mwa Ambuye kuti namwali adzayima, ndipo adzabereka mwana, ndipo iwo adzamutcha dzina lake Emmanuel, ndiyo kumasulira kwake, Mulungu nafe, ndikulondola uko, ndiye dzina la Atate, mwana ndi mzimu woyera ndi chiyani? Chabwino ndi tudi. Ndicho chifukwa chake Petro anawabatiza iwo mu dzina la Yesu Kristu. Koma ine sindikusamala ngati inu munabatizidwa mu dzina la Rose wa ku Sharon, Kakombo, Wanchigwa, Nyenyezi ya Mmawa, ameneyo ndi maudindo na onso. Ngati mtima wanu uli olungama kwa Mulungu, iye akudziwa mtima wanu. Koma tsopano, ine ndinafotokoza zimenezo, tsopano ine ndinati, tsopano mbale sizi mwanati, tsopano! Zona zedi, izo zinkaoneka ngati au modzi, kotelo iye analowa muzimenezi. Sopano, ine ndinati, sopano apa, ine ndikufuna kuti ndinene china chake kwa inu sopano, mukona. Ine ndinati, sopano, ine ndikufuna kuti nditsimikizire kwa inu, kuti awa, amuna onseo, amanena chintu chimodzi chomwecho. Sopano, Matei wanati, mudzina la Atate, zona zimenezo. Chabwino, ndipo Petro anati, mudzina la Ambuye. Matei 28:19 anati, mudzina la Atate. Ndipo Machitidwe 2:38 anati, mudzina la Ambuye. David anati, Ambuye anati kwa Ambuye wanga. Anali ndani ameneyo, Atate ndi Ambuye ndi dzina lomwero mwero. David anati, Ambuye anati kwa Ambuye wanga. Kalani inu pa dzanja langa la manja, mukuona. Mudzina la Atate, mudzina la Ambuye. Ndipo Matei anati, mudzina la mwana. Ndipo Petro anati, mudzina la Yesu. Mwana ndi ndani? Yesu. Mudzina la mzimu woyera anali Mateyu. Ndipo Petro anati, mudzina la Kristu, Logos. Atate, mwana, mzimu woyera. Ambuye, Yesu. Kristu, bwanji, zili mwangwiro basi monga izo zingate kukhalira, mukona. Mbale sizi mwanati kwa ine, mbale sizi, mbale wa umodzi, iya anati. Mbale Branham, izi nzona, koma, iya anati. Icho ndi ichi. Ine ndinati, ndiye ichi ndi icho. Zona zimenezo, mukona. Ine ndinati, ngati icho chili ichi. Ichi ndi chimenecho, kotelo inu, mukukanga na chiani. Ine ndinati, ndiloleni inu, ndikulangize ni inu abale. Ngati ine ndi ngati ndibatize muntu, izi ndi zimene ine ndinati tsopano apa pali Dr. Ness ndipo wina anati kanthawi kapitako abale inu amene mukumudziwa Dr. Ness chabwino ine ndinena apa mbale Hicks apa iye ali ndi ine ndikuganiza inu muli ndi degree ya udokotala ndikulondola uko chabwino tsopano ine ndinati ngati Dr. Ness akhala apawa tsopano ine ndinati ngati ine ndikadafuna tsopano pamene ine ndimutengera munthu kupita naye kumadzi kuti ndikawabatize iwo ine ndimachita izo monga momwe iye anachitira ine ndinati awo anali maudindo amene anapita kwa dzina lake ine ndinati tsopano abale a assembly akugwiritsa ntchito maudindo ndipo mbale wa umodzi akugwiritsa ntchito dzina ine ndinati tsopano ine nditsimikizira kwa inu nonsenu mukulakwitsa ndipo ine ndikulondola inu mukudziwa mmene iwe ungati iwe umawayika anthu pampanipani mwanjira imeneyo iwe umayenera kukhala ndi kuwaseketsa apo ndi apo kukhala ngati ukuwamasula pang'ono kotero ine ndinati ine ndikutsimikizirani inu kuti nonsenu mukulakwitsa ndipo ine ndikulondola ine ndinati tsopano nanga bwanji ngati ine ndikadafuna kuwayitana mbale Ness ine ndikanati kapena mbale Hicks apa mukuona ine ndikanati Hicks tsopano kodi zimenezo zingamveke zabwino ayi chabwino nanga bwanji ngati ine nditati dokotala hey dok nanga bwanji zimenezo tsopano zimenezo sizikumveka mwaulemu sichoncho pamene ine ndinati ndi mmene inu a assemblies mumachitira mukuona pamene inu abale a assembly mumati mudzina la Atate ndi la Mwana mzimu woyera inu mumangoti mudzina la Reverend Doctor ndipo ine ndinati ndiye inu abale a umodzi pamene inu mukubatiza inu mumati Yesu iwo samagwiritsa ntchito iwo Yesu yekha amangogwiritsa ntchito dzina Yesu alipo a Yesu ambiri koma ndi Ambuye Yesu Kristu inu mukuona alipo ambiri mumabatiza mu dzina la Yesu ndithudi ine zimenezo sindigwirizana nazo palibe lemba limenelo inu mutenge la pachiyambi muone ngati si Ambuye Yesu Kristu ndithudi iyeyo ndi Ambuye Yesu Kristu alipo a Yesu ambiri ndithudi ndipo Kristu ndiye wodzozedwayo ine ndinati tsopano ngati ine nditanena chinthu chomwecho kwa mbale Ness ine ndingati kodi chingamveke mwabwino kuti ine ndinene kuti hey Ness ine ndinati ndi momwe inu aumodzi mumanenera izo mukuona kodi uku sikungakhale kulankhula mopanda ulemu wa mamuna amene anaphunzira ndipo ali ndi degree ya udokotala ngati iye anaphunzira modzipereka pa zimenezo iye ayenera kutchulidwa udindowo ndipo ine ndinati ndiye ngati ine nditati hey dok ine ndinati kodi zimenezo sizingamveke ngati kusowa ulemu kuti mtumiki amulankhule mzake choncho kapena ine ndinati ndi mmenemo basi momwe inu mumachitira izo kungoti kumbali ya maudindo koma ine ndinati pamene ine ndimutengera munthu wakumadzi ine ndimalowa mmenemo ndipo ndimamufunsa iye ndipo ndimalankhula naye ndikutenga dzina lake ndi chilichonse chimene iye ali ndi chikhulupiriro chake ndiye ine ndimapemphera ndikuti tsopano Atate monga inu munatitumira ife kuti pitani ku dziko lonse ndipo mukapange ophunzira ku mafuko onse abale inu mukudziwa kuti izo ndi zapachiyambi mukuona mukapange ophunzira a mafuko onse mukawabatiza iwo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera kuwaphunzitsa iwo kuti azikasunga zinthu zonse zimene inu mwa zinthu zonse zimene inu mwatiphunzitsa ife kotero ndiye ine ndimati pakuvomereza kwanu kwa chikhulupiriro pakuvomereza kwanu kwa machimo anu ndi chikhulupiriro chanu mwa mwana wa mulungu ine ndikukubatizani inu mʼbale wanga wokondedwa mu dzina la ambuye yesu khristu ine ndinati umo ndi mmene ine ndimabatizira ine ndimazindikira maudindo ake onse chimene iye anali zonse atate mwana ndi mzimu woyera ndipo chifukwa chimene Yesu adanenera izo chinali tsopano taonani ngati izo sizili choncho inu mulinako kutsutsana mulemba lanulo inu mulinako kutsutsana ndipo inu mudzachita chiyani pamene nanga bwanji ngati mʼbale uyu wachibuda atayimirira ndikunena kuti nanga bwanji ichi iwo ananena chiyani pamene iwo anandiuza ine kumeneko pamene mʼbale wachimwenye uyu adamutsutsa Morris Reedhead ndipo adanena kwa iye anati nanga bwanji Marko 16 iye anachita kubwerera mbuyo pa zimenezo inu simuyenera kuzibweza pa chilichonse awa ndi mawu a mulungu muzikhala nawo iwo muzingopemphera muzipeza vumbulutso izi zimayenda mofanana mukuona onsewa akunena chinthucho tsopano osati maudindo osa timosa lemekeza. Ine ndinati, zopano, ine ndi kumuzindikira iye. Iye anali atate, osa ti mulungu wina. Iye anali mwana, osa ti mulungu wina. Mulungu yemweyo, inu, ndi maudindo atatu. Mulungu mukanyengo kautate. Ngati inu mukufuna kuzichula chotero, kautate. Umwana, ndipo ndi mulungu yemweyo, mwaife tsopano. Ine ndi dzakhala ndi inu, ine, pronoun ya umwini. Ine ndi dzakhala ndi inu. Kotero inu mukuona, ndi maudindo atatu. Osati a mulungu atatu. Tsopano mbale, ngati wophunzira sanagwiritse ntchito konse zimenezo, ndipo mpaka apa. Ine sindi kunena kanthu motsutsana ndi izo. Izo zili bwino. Ine ndikukuwuzani inu, ngati munthu atabwera kuno, anabatizidwa mu dzina la Rose wa Sharoni, kakombo wa kuchigwa ndi nyenyezi ya mmawa, ndipo nakhulupirira Yesu Khristu ngati mpulumutsi wake, ine ndinganene kuti, Mulungu akudalitse iwe mbale, bwera, tiye tizipita, mukuona, ndiko kulondola. Chifukwa ngati mtima wako suli bwino, iwe su kulondola muli monse, kulondola nditu. Ndipo wako, mtima wako uyenera kukhala wolondola. Ndipo ine ndinati, tsopano taonani. Tsopano, ngati ine ndimati ndimulonjere mbale nurse pano. Ine ndingati, Reverend Dr. Nurse. Ndimomwemo, iye ndi mtumiki, iye ayenera kuzindikiridwa ngati Reverend. Iye anapunzira, ndipo anapunzira kwambiri. Iye ali ndi degree ya udokota. Kotero iye ayenera kumachulidwa doctor. Umenewo ndiye udindo wake mukuona. Ndipo dzina lake ndi Nurse Apobe. Tsopano, Ines ndinganene kuti, hey Nurse, hey Doc. Ai, zimenezo sizingakhale zoyenera. Ine ndinganene kuti, Reverend Dr. Nurse. Mukuona, ichi ndi chimene ine ndi kuchitchula. Mukuona, chimene yali, zonse, atate, mwana, ndi mzimu woyera. Ambuye Yesu Kristu. Mukuona, ndipo ine ndinati, ngati ine nditi ndidzamubatize konse mmodzi mmachalichi anu onsewo, umu ndi mmene ine nditi ndidzawabatizire iwo. Ine ndinati, kodi mungamulandire iye mbale Nurse, iye anati nditudi, iye wabatizidwa mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera. Ine ndinati, kodi inu mungamulandire iye mbale Sizim, iye anati nditudi, iye wabatizidwa mu dzina la Yesu. Ine ndinati, ndiye vuto lanu ndi chiyani inu abale, chifukwa chiyani inu simukuvomereza zimenezo, ndikuphwasulira pansi makoma awa, kumene anthu osauka awa akukhalamo. Aumodzi amafuna kutero kwenikweni. Maguluwo amafuna kuti azipembedza limodzi ndi assemblies, ndipo assemblies guluwo amafuna kuti azipembedza ndi aumodzi. Ndipo abale amakhala mwa njira imeneyo. Iwo amakhala mwa njira imeneyo. Koma bola ngati ndiyelekezi angati kwapangitsa iwo kuti azimenyana. Tsopano inu mukuona chimene ine ndikutanthauza abale. Ine ndikulunjika ku chinthu chimodzi chimenecho, Yesu Khristu. Ndikulumikizana kwa thupi la Yesu Khristu, ndicho chimene chili cholinga changa. Tsopano ine simbanena kanthu za izo. He, inu simunabatizidwe mu dzina la Yesu. Inu mukupita ku gehena. Tsopano zimenezo ndi za mkutu. Ine ndikuwuzani inu zimene zinachitika tsiku lina. Ine ndinali uko ku Texas. Ndisanachoke. Ndipo abale kuno ndi mboni pa izi. Mpingo wa umodzi. Machalichi 72 anatandizira msonkhano wanga. Ndipo ine ndinamuyika mbale Pete, mbale wa Assembly of God, pa nsanja usiku umenewo. Tsopano inu mukudziwa kuti zimenezo ndizoona. Iyeyo ndi mbale ofunika. Mbale Pete, ngati aliyense wa inu mukumudziwa iye wochokera ku Beaumont, Texas. Iyeyo ndi mmodzi wa amuna abwino amene ine ndinayamba ndakumanapo nawo. Mkazi wake ndi mkatolika wotembenuka. Mkazi woyera weniweni. Iyeyo ndi mwamuna weniweni wa Mulungu. Ndiwuzeni ine ndi mwamuna uti wabwino anga mupose Roy Weed wa Assemblies of God. Tachulani aliyense wa amuna awa. Taonani kuno abale onse awa amene ine ndikuwadziwa kuzungulira kuno. Mbale wochokera ku mpingo wa ku Philadelphia kuno. Ndi amuna Assemblies of God. Ndipo ndi ndani anthu abwino aliwonse. Munduze ine ali kuti. Munduze ine ndi mwamuna wabwino uti anga mupose Jack Moore. Munduze ine zimenezo. Iyeyo ali chimene iwo amachitcha kuti iwo ndi aimeneyo. Iyeyo si wosokoneza. Inu mumawapeza osokoneza mbali zonsezo. Ndipo ndi pamene anthu amalozapo. Ndipo ndi pamene ndielekezi amalozapo. Koma onsewo ndi anthu a Mulungu. Mulungu anawapatsa iwo mzimu woyera. Pakadabanda chisomo cha Mulungu, ife tonse tikadakhala titapita limodzi ndi makangano athu ndi zinthu. Uku ndi kulondola kwenikweni. koma chisomo cha Mulungu chimatimangiriza ife palimodzi. Zosadabwisa ife tikoza kuimba, chodala ndi chimango chimene chimamangiriza mitima yathu muchikondi cha Chikristu. Ndi chimene ife timachisowa ndiye. Ndipo kotero inu mukudziwa chiyani? Woyanganira wamkulu wa mpingo anandiimbira ine, ndipo iye anati, kodi inu mukudziwa chimene inu munachita usiku atha, usiku wanga wachiwiri kumeneko? Ine ndinati chiyani? Ine ndinati, tinali ndi msonkhano wopambana. Anati, inu munali ndi munthu pa nsanja yanu amene anali wochimwa. Ine ndinati, ine sindimadziwa zimenezo. Anali kuti, anati, pambo pete aja. Oh, ine ndinati, ochimwa. Chiyani, ine ndinati, iyeyo ndi mlaliki wa Assembly of God Mbale. Iye anati, inde, koma iye adakali wochimwa panobe, chifukwa iye sanabatizidwebe molondola. Ndipo ine ndinati, Mbale, ndikukupe mphani inu, munduze ine chifukwa chake. Ine ndinati, iye alinao nzimu wela. Iye anati, Mbale Branham, kodi Petro anati chiyani, lapani, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukiro cha machimo anu. Kotero, machimo ako sangathe kukhululukidwa mpaka na iwe utabatizidwa mu dzina la Yesu. Ine ndinati, kodi njira yake ndi imeneyo mbale wanga? Iye anati, njira yake ndi imeneyo. Ine ndinati, ndiye kuti Mulungu anamutembenuza galeta wake yemwe mumachitidwe 1049. Pakuti pamene Petro analichiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwa pa iwo amene anamva mawu, mukuona? Ndipo iwo anali asanabatizidwe nkomwe. Ndiye Mulungu anapereka mzimu woyera kwa anthu amene anali asanatembenuke nkomwe? Ine ndinati, kodi inu mwayima pati mu dziko tsopano? Iye anati, inu mukudziwa chimene ife titi tichite? Anati, ife tilembelera kamphete kakang'ono, ndipo tikulembelera iwe kunja kwa mkombero wathu. Ndiye ine ndinati, ine ndilembelera wina, ndipo ndikulembelera ninso inu mkati. Ine ndinati, inu simungandilembelere ine kunja, chifukwa ine ndimakukondani inu, mukuona? Inu simungate basi kuchita zimenezo. Ine ndinati, kuli abale a anochuluka kunja uko, amene amandikonda ine, ndipo amandikulupirira ine. Ine ndinati, inu, ine ndidza, iyo azibwera abe muli monse. Ine ndinati, iyo azibwera, ndipo inu simungandilembelere ine kunja. Ngati inu mukandilembelera ine kunja, ine ndikulembelera ninso inu mkati. Ine ndinati, inu mukapanga mkombero umodzi, Mulungu mwachisomo chake andilola ine kuti ndilembelere wina ndi kukukokera nimo inu kachiwiri. Ndiko kulondola. Walembereranso iwo mkati kachiwiri. Ndipo Mbale o mudzina la Kristu mundilole ine ndinene ichi. Ine ndikudziwa kuti ine ndikutenga nthawi pano, ndipo nthawi yotsekera yangotsala pang'ono. Ine ndikuganiza, koma mundilole ine ndingonena ichi, mukuona? Ndipo ine ndinanena kwa mumuna ameneyo. Ine ndinati, ine ndiziyenda limodzi ndi inu, bola ngati inu mukulalikira malemba, ndikukhala nacho chikondi, ndikumakhulupirira zimenezo, izo, ndikumalalikira, ndikumati, inu mukubatiza anthu, osati mu dzina la Yesu, Yesu yekha, ayi Bwana. Ine zedi, sindingamatsatire zimenezo, chifukwa ine, ndikudziwana nawo a Yesu angapo. Ndikuwadziwa iwo mu Africa ndi malo siyana-siyana anthu otchedwa Yesu. Koma ngati inu mungamagwiritse ntchito mawu akuti Ambuye wathu Yesu Kristu, ine ndizikutsatirani inu pa zimenezo. Zimenezo zili bwino. Ine ndikukakamirani inu. Ine ndikuganiza inu muzikapo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Poyamba, mwaona, kuti izo zikhale zolondola. Ine ndinati, ine ndikuganiza inu muzitero. Koma iye anati, uko ndikubwerera ku utatu. Ine ndinati, si utatu ayi, ndi Mulungu mmodzi m'maudindo atatu. Si utatu, a Mulungu atatu. Ife tilibe a Mulungu atatu, ndithu ayi. Palibe chinthu choterocho, sizinaphunzitsidwe mu Baibulo. Ndipo alipo Mulungu mmodzi yekha. Mverani inu, o Israel, ine ndine Ambuye Mulungu wako, Mulungu mmodzi. Lamulo loyamba, iwe usakale nayo milungu ina patsogolo pa ine. Ndithudi, iyeyo ndi Mulungu mmodzi, osati atatu. Uku ndikumasulira kwa Chikatolika kwa izo. Ndipo izo zinafala kuchokera kwa Chikatolika, zinapita ku Chilutera, ndipo mpaka pansi ndi zinazotero, ndipo zimakhulupirirwa mwawamba pakati pa anthu lero kuti ife tili ndi a Mulungu atatu. Ndipo ndipamene inu simungate uthenga uwu sudzapita konse kwa Ayuda, chimene ine ndinalosera mawawina kwa missionale wa Chiyuda uko. Inu simungatengere konse Mulungu wa utatu kwa Muyuda, Inu simungachite konse zimenezo. Zimene iye siyali. Iye ama ganiza bwino kuposa zimenezo. Mugona. Iye ama dziwa zochuluka za Baibulo kuposa zimenezo. Koma iye simulungu wapatatu kwa Myuda. Ngati inu munga ndziwitse iye. Kuti iye ali Yehova yemwe uja. Iye angalandire zimenezo pomwe apo. Nditudi. Ndi zimenezo tu mukuona. Ine ndi makhulupirira zonsezi. Monga Yosefa ananena. Abale musadzikwire noka. Chifukwa Mulungu wachichita ichi. Inu mukuona. Pakuti chintu chimene. Kuti icho chikadikirire. Kufikira nthawi ino. Ndizo zonse. Chifukwa mbado watu wa mitundu. Watsala pang'ono kuta. Tsopano. Ine ndi kukhulupirira zimenezo. Ndi mtima watu onse. Kotero. Kodi inu mukuona abale anga. Ine ndi kuyesera kuti ndifike pachina chake. Chimene gulu ili. Lila antu, la muna, aminali ndi ubatizo wa nzimo era. Kula Amy McPherson, kodi iye anachita chiani. Iye poyamba anali wa umozi, ine ndikukhulupirira. Kenako anadzatuluka, ndipo anadzakhala wa assembly. Kenako anachokako, ndipo anadzipangira yekha bunge losiyana. Uno osatikali litali. Anadzayika kagulu kakang'ono, kanthu kakang'ono. Ine ndinali nditakhala mu msonkhano wa O.L. Jaggers. Tsopano, ife tonse tikumudziwa O.L. Jaggers. Abambo ake anathandizira kuyambitsa General Council ya Assemblies of God. Tsopano, O.L. ndi bambo wachikulire. Iye ndi mlaliki wopambana. Ine ndinamuza iye osati pakale. Ine ndinati, mbale Jaggers, ngati ine ndingate kumalalikira monga mmene inu mumachitira. Ine sindingamakhale nawo konse msonkhano wa machiritso. Koma iye anali atatenga zonse za magazi ndi vinyo ndi zinthu pamene iye ankayamba koyambirira kumeneko. Mundikhulukire ine ngati ine ndikupweteka kumvelera kwanu abale pa zimenezo. Ine, izo zili bwino. Mulungu atakupangitsa magazi kuti atuluke, vinyo kutuluka, kapena mafuta kutuluka. Chilichonse chimene iye akufuna, koma zimenezo sizimachotsa machimo. Ai bwana. Ai ndithudi, mwazi wa Yesu Kristu, sudzataya konse mphamvu yake, mpaka mpingo onse womboledwa wa Mulungu, udzapulumutsidwe mpaka osadzachimwanso. Ine ndinati, Bale Jaggers, ine ndinamutenga iye, ine ndinamuimbira iye, ndipo ine ndinali ndi amuna amalonda achi Kristu. Ndipo ine ndinati, Bale O.L., iye anati, kodi inu muli kuti mdzikoli. Ine ndinali mukamotero kakang'ono kachikale kochipa kunja uko. Ndipo iye anati, iwo kufuna kunduza ine kuti iwo akuika iwe kunja kuno. Ine ndinati, ndi chocho kumba changa. Pamene ine ndinabwera kwa inu, ine ndinati, kodi inu munachita chiani. Inu munakandika ine ku Statler Hotel kuja. Ndipo ine ndinangoima pakona. Iwo anakandikazika ine pa tebulo. Ine sindinadziwa kuti ndigwiritse ntchito mpeni uti kapena kanthu kalikonse. Ndipo ine sindinate ndinapita kumeneko ndisanavale chikhoto. Iwo ankafuna kuti andithamangitseko ine. Ndipo ine ndinati, ine sindimadziwa kuti ndidzisamalire ndekha chotani. Anati, ine ndikutengera iwe kumeneko ngati iwo sangathe kuchita zimenezo. Ine ndinati, ayi bwana. Ine ndinati, chimene ine ndikufuna kuti ndichite, ndikudya nyama ndi inu, ngati inu mungalipire izo. Ndipo iye anati, chabwino. Kotero ndiye ife tinapita uko kumalo ena, ndipo ife tinakakhala pansi. Ndipo ine ndinati, mbale Jaggers, ine ndithudi ndimakusililani. Ndipo iye ndi mzanga wokondedwa kwambiri wa ine, mbale ofunika. Ndipo ine ndinali ndi kabuku kake kakang'ono. Ndipo iye, mmene iye anali ndi mkazi uja, amene anangobwera kuno kuchokera kutsidya la nyanja, amene anali ndi magazi aja mmanja ake ndi zinthu. Kotero ine ndinali nazo izo mmenemo. Ine basi ndinkangofuna kuti iye azikane izo kamodzi. Ndiyeno ine ndinali nazo izo pomwepo pa pepala lake inu mukudziwa. Ine ndinati, ine ndazindikira kumene inu mukupita. Mukufuna kuyambitsa msonkhano wa chitsitsimutso chachikulu. Chifukwa amuna azamalonda anandipititsa ine kumeneko. Ndithudi. Zikuoneka ngati kuti anthu amatha kudziwa. Ngati mzimu woyera umatha kuwulula pa nsanja. Kodi iye sangathe kunduza ine zomwe zikuchitika m'malo osiyanasiyana abale? Ine ndikhoza kukuwuzani inu liwu ndi liwu ndi kukutsimikizirani izo mwa mbale Carson ndi mbale uyo apa. Ine ndinakhala pa msonkhanowo dzulo ndipo ndinawawuza abale awa chimene chikanadzakhala pano m'mawa uno. Izo nzoona ndende. Mukuona, chifukwa mzimu woyera anandidzutsa ine ndipo unati, ukaime pa zenerapo. Ine ndinakayang'ana pa zenerapo. Ndipo iye anandisonyeza ine ndende basi izi. Ine ndinati, tsopano abale, ine ndinakusonyezani inu izi. Molondola ndende pamenepo mukuona. Bwanji, iwo amayenera kuti azidziwe zimenezo. Kuno osatikale litali, mwamuna anayimilira kuno kuchatakwa. Ndipo anati, mbale Branham ndi mneneri. ine sindi madzinenera kuti ndine mneneri mukuona koma iye anati mbale Branham ndi mneneri amene iye ali pansi pa mzimu wozindikira za mmitima koma anati chipunzizo chake ndi chiphe muchenjere nacho icho ine ndinaganiza munthu wophunzira anganene chinthu ngati chimenecho kodi mneneri amatanthauza chiyani omasulira mawu mwa uzimu mawu a ambuye anadza kwa mneneri inu mukuona koma zokhazo sizokwanira koma muli monse mbale Jagas ndipo ine ndinati iye anati ine ndinati ine ndinaona za mkazi uja amene ali ndi magazi mdzanja lake iye anati mbale Branham chimenecho ndi chopambana kwambiri chimene inu munayamba mwachionapo ine ndinati mbale Jagas ine ndimakukondani inu choyamba ine ndikufuna kuti inu muike dzanja langa mu dzanja lanu tiye ndinene kuti ndife abale iye anati ndithudi vuto ndi chiyani ine ndinati inu ndinu mmodzi mwa azilalika amphamvu kwambiri amene ine ndikuwadziwa ndinu chida chopambana bwanji cha mulungu iye anati ziko mwe inu mbale Branham ndinozichepetsa kwenikweni ine ndinati ine sindikunena zimenezo kuti ndikhale wodzichepetsa ine ndikunena zimenezo chifukwa ine ndikukhulupirira izi inu ndinu wantchito wa mulungu koma ine ndinati mbale Jagas pokhapokha inu mukuthamangira panja kwambiri inu mulibe chokuletsani pa zimene inu mukulankhula inu mukukhazikitsa ndipo apa ndi pamene pali vuto ndi ambiri a inu Assemblies of God ndi anthu ena pa misonkhano ya machiritso iyi ine sindikukuimbani inu mlandu pali zambiri zotchedwa ndipo Tommy apa ndi mbale wabwino ndipo ife tikudziwa momwe iye amayimina molimba koma muli zambiri mu dzikoli lero zotchedwa machiritso a uzimu nzosadabwitsa kuti inu simumafuna kuti muthandizire msonkhano mu mzindawu iwo amabwera ndipo amadzango abaya anthuwo ndi kumachokapo ndipo kodi iwo amapezapo chiyani samapatsa anthuwo zoposa zomwe inu mumachita kuchokera pa nsanja kuchokera pa guwa lanu lomwe ndipo inu mukulondola abale ine ndikukuwuzani inu mukulondola koma zili monga ngati ine ndinali kuwerenga mbiri yakale ya Martin Luther iyo inati sichinali chinsinsi kuti Martin Luther anakhoza kutsutsana ndi mpingo wa katolika ndi kusakumana ndi vuto inu munawerengapo mbiri yakale yake koma kuti Martin Luther anakhoza kudzigwira pamwamba pa kutentheka konse kumene kunatsatira chitsitsimuso chake chinsinsi chinali chimenecho ndipo pamene chopambanacho chachitika osadulidwa amatsatira chimodzimodzi monga zinalili ku Egupto ndipo nthawi zonse izo zakhala zikuyambitsa vuto mu dzikoli ife tikudziwa zimenezo pamene ife tipita kunja uko chimene chinadzusa Kora ndipo Mulungu anachita kuchiononga icho koma abale ine sindikukuimbani inu mlandu mbale Jagas atakhala pamenepo ndipo ankayesera kumanduza ine kuti umenewo unali mzimu woyera ukuchita zimenezo ndipo ndinati ndiyeno ine ndinali mupepala yake yomwe ine ndinati mbale Jagas tsopano ine ndinati ndine mwana wa sukulu wa grade 7 ndipo inu ndi doktora wa zawo mulungu ndipo munaphunzira kuti mudzakhale wa zamalamulo inu munaleledwa mu mpingo woyera wa khalidwe Assemblies of God abambo anu anathandizira kuyambitsa chikhulupiriro chimenecho ndipo inu mukuchokako izo zili ndi inu koma ine ndinati zimenezo zili ndi munthu aliyense amene akufuna kuchita zimenezo ine sindimalemba mizira iliyonse pamenepo koma pamene zifika pamalo akuti chida monga inu mumakhoza kupindulira zikwi za miyoyo kwa Khristu kumanga utumiki wanu pa zogirigisha ine ndinati mbale Jagas inu mukumanga chipilala ngati ichi ngati inu mulibe chinthu chochinjirizira kwa icho chidzagwa pakapita kanthawi ndipo inu muyenera kukhala ndi lemba pa zimene inu mukuzikamba iye anati lilipo lemba ine ndinati litulutseni ilo iye anati chabwino mbale Branham anati umenewo ndi mzimu woyera ukuchita zimenezo ine ndinati mundisonyeze ine lemba pamene iwo anati mzimu woyera unapangitsa magazi kutuluka mwa wina wake ndi zina zotere monga choncho mungondisonyeza izo mafuta kutuluka mwa iwo inu mukuti mafuta amenewo anali amachiritso a uzimu ndipo inu munati magazi a mkazi uyo akanadzakhala chipulumutso cha mafuko ine ndinati ngati izo zili chomwecho ndiye chinachitika ndi chiyani ndi magazi a Yesu Khristu iwo amatengera kutali ndipo chilichonse chotsutsana ndi iwo ndi chotsutsa icho ndi chotsutsana ndi iwo ine ndinati ichi chimadzakhala chiphunzitso chotsutsa Khristu Oh, iya nati. Bale Branham, inu muza punzira tsikulina, ine ndinati. Ine ndi kuembekezera kuti, ine sindeza punzira konse monga choncho. So pano mbale, ine ndinati. Ine ndi makukonda ninu, lipo ndinu mbale wanga. Lipo ine ndinati. Mbale Jagas, inu muza fika pandhambi posa kalitsapa, imene inu simuzata kuchoka hapo. Bwele lari kuchali chichanu, ndipo mubelele, ndipo mukakale ndi utenga. Ndipo ine ndinati. Musa umangine iyo bazo girigisha. Ine ndinati ichi. Tsopano iye ali. Iye akubatiza kuloza kumoyo wa muyaya. Inu mukudziwa. Nthawi iliyonse imene iwe ukubatiza. Iwe umabwelera kukakala msungwana kamena nyamata. Tsopano zimenezo zikupita ku. Iwe sudzafa konse. Kotelo kuti izo. Iye ali kumatelo anthambi tsopano. Ndizi jazi. Mapilisi ama vitamini ochokera kunyanja yakufa. Inu mukuona, koma ndizimene izo zili. Mbale, iwe ukayamba pazo girigisha za zingono zingono izo. Ndipo, amuna inu kuno, amene muli ndi machari chao. Inu mukalola china ngati icho kulowa munzinda. Ndipo, inu mukudziwa, njelekezi ndi wachenjera. Ndipo iye amalumphira pa zinthu zimenezo monga choncho. Iye amakangana pa izo, ndipo iye amawamangiriza anthu, ndipo iye amayambitsa zisokonezo mu mpingo ndi zinthu, koma izo sizili choncho. Sopano apa zibe kanthu kuti ndinu olondola mochuluka bwanji. Apa pali chinthu chimodzi chimene ife timalephera ndi kuchiponya abale anga. Sopano ine ndikutseka ponena izi. Zilibe kanthu kuti ine ndikulondola mochuluka bwanji, ndipo kaya ndine wamalemba chotani. Ndipo kaya ine ndimadziwa mochuluka bwanji za Baibulo la Mulungu. Ngati ine ndilibe mzimu wa Mulungu wachikondi mumtima mwanga kwa mtundu wonse wa anthu ndi wonse, ndiye kuti ndine wolakwa kuyamba ndi kuyamba. Tsopano Paulo anati mwakorinto oyamba 13, ngakhale ine ndingakhale ndi chidziwitso kuona ndi kumvetsa zinsisi zonse za Mulungu. Mukuona, pansi pa zonsezo, kuima, ndipo ndilibe chikondi, ine sindine kanthu. Ndipo ndingalankhule ndililime la anthu ndi angelo, awa ndamene iwe umalankhula ndi Mulungu. Ndipo nthawi zonse ndamene sangate kutanthauziridwa. Ngakhale ine ndingalankhule ndi malilime enieni a anthu ndi angelo, ndipo ndilibe chikondi, sizindipindulira ine kanthu. Kotero ngati ine ndingadziwe zinsisi zonse za Mulungu, ndipo ndikumata kuzimasulira izo, ndi kuzipangitsa zonsezo kugunda limodzi, ndipo kusakala ndi chikondi, zindipangira ubwino wanji. Ndipo pamene ine, Yesu anati, mwaichi anthu onse adzadziwa kuti ndinu akuphunzira anga, pamene inu muli nacho, pamene assemblies akhala ndi chikondi kwa aumodzi, ndipo aumodzi akhala ndi chikondi kwa assemblies, pamene inu muli ndi chikondi kwa wina ndi nzake, kaya olondola kapena olakwa. Ndipo bola ngati cholinga chanu chili cholakwika, chopangitsacho kani, chikakhala cholakwika, ndiye kuti ndinu olakwika kuyamba ndi kuyamba. Sizoona zimenezo. Mukuona, ngakhale ine ndingalankhule ndi lilime la anthu ndi angelo, ndipo ndilibe chikondi, ine sindine kanthu apabe, chifukwa Mulungu ndi chikondi. Ife timadziwa zimenezo. Ndipo ine ndimakhulupirira mukulankhula mmalilime. Tsopano wina wake anati, mbale Branham samakhulupirira mu mbono oyambirira. Ine ndikufuna kuti ndizipangitse izo zimveke ndi inu tsopano. Mukuona? Ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu. Ine ndimakhulupirira kuti pamene munthu amulandira Kristu, iye amalandira gawo la mzimu woyera. Chifukwa Yesu anati pa Mateyu wa mutu wa 12, wa mutu wa 5, ndi 20, ndi mea 24. Iye anati, ayi, ine ndikukhulupirira ndi Yohane woyera 5:24. Iye anati, iye amene amva mawu anga, ndikukhulupirira pa iye amene anandituma ine, ali nawo moyo wa muyaya. Tsopano, alipo maonekedwe amodzi okha a moyo wa muyaya, ndipo sadzabwera konse kudzaweruzidwa, koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Tsopano, ine ndimakhulupirira kuti palibe munthu amene angathe kudziyitana yekha, Mulungu ayenera kumuyitana iye. Ndipo ngati Mulungu anamuyitana iye kwenikweni, ndipo alipo anthu ambiri, ife tikudziwa abale, amene amadzipukusa ndi kumaganiza kuti Mulungu anamuyitana iye, koma moyo wawo posakhalitsa umapeza, inu mumazipeza zimenezo. Koma ngati Mulungu anakuyitana iwe, bwanji ndiwe, iwe udzakakhala kumeneko, ndipo udzakakhala kumeneko mukuona mukudziwa ndiyeno ngati tsopano chimenecho sichiphunzitso cha Chibaptist inu mukudziwa zimenezo mukuona koma ine sindimakhulupirira mukugwira na chanza ndi kukhala ndi chitetezo cha muyaya ndi zinthu zonse izo ine sindimakhulupirira mu zimenezo ayi nkomwe ngati iwo akufuna kuti akhulupirire zimenezo chabwino izo zili bwino ine ndizinenabe kuti iwowo ndi abale anga kummawa kuno ngati ine nditati ndikupempheni chidutswa cha chitumbuwa imene ili pafupi nthawi ya chakudya cha madzulo ine ndingakonde chanthuza ndipo inu mwina mungatenge chapulo koma ife tonse tikudya chitumbuwa mukuona kotero izo sizipanga chilichonse pola ngati ife tikudya chitumbuwa umo ndi mmene ife timakhulupirira ngati iwe ukufuna kuti ukhale wa umodzi kakhale wa umodzi ngati iwe ukufuna kuti ukhale wa Assembly of God kakhale wa Assembly of God ngati iwe ukufuna kuti ukhale chilichonse chimene iwe uli Baptist Presbyteria kakhale mkhristu mu zimenezo mukuona ndipo udzifufuzire wekha zimenezo koma osati muzikangana wina ndi mzake chifukwa zinthu za zing'ono-zing'ono izi zonsezo zimalumikizana pa limodzi ndiko kulondola izo zimangolumikizana pa limodzi ndi kubwera pa malo amodzi awo ndipo zilibe kanthu kuti ife tikuchita chiyani kaya ndi zozizitsa zochuluka bwanji zimene tingathe kupanga kaya ndi mapiri angati amene ife tingathe kuwasuntha kapena chilichonse chimene chili mpaka ife titafika pa malo akuti ife tikukonda osati kudzipangisa kukhulupirira koma tikukondana wina ndi mzake pamene ife timukonda mʼbale aliyense zilibe kanthu kuti iyeyo ndi wampingo uti ife nkumukonda iye osati kungonyengezera kuti ife tikutero chifukwa ife tikudziwa kuti ndilingaliro la chipembedzo lakuti ife tiyenera kuti tizichita zimenezo koma chifukwa chakuti ife tikuchita izo ife timakondana wina ndi mzake ndiye kupirirana kulolerana wina ndi mzake ndipo ine ndikukhulupirira mu Akolose 3 pafupi 9 pena pake chapamenepo ine mwina ine sindi ine ndikhoza kulakwitsa palembalo koma ilo limanena ichi ife titatha kukhala mkhristu ife tisamasilire mukuona ife sitingathe kukhala ndi chikhulupiriro pamene ife tikuyesera kumapatsana maulemu ndi kulemekezana wina ndi mzake mukuona ife sitingathe kuchita zimenezo ife sitingathe kukhala nacho chikhulupiriro ife tiyenera kuti tizimulemekeza mulungu mukuona tizimulemekeza iye ndizikhulupirira mwa abale anga zedi ndicho chikondi koma maulemu ndi ukulu zizipita kwa mulungu tikanena za koma tizikhala nacho chikhulupiriro ndi chidaliro mwa wina ndi mzake ndipo tisamanamizane wina ndi mzake mukuona tisamanamizane wina ndi mzake ngati ine nditakuwuzani inu mmawa uno ine ndimakukondani inu ine ndiyenera kuti ndizitanthauza zimenezo ngati izo sizitero ndine wachinyengo ndizo ndendende tsopano abale tikadali pomwepa tsopano mʼbale Tome ine ndikuyembekezera kuti ine sindinakusungeni kwambiri pano ine mʼbale Tome ali ndi china choti alankhule kwa mphindi chabe koma ine ndikhoza kunena ichi pamene ine ndibwera pakati pa inu ine ndimakhulupirira ichi ine ndimakhulupirira kuti Mulungu Atate wathu anamufungatira namwali wotchedwa Mariya ndipo analenga mwa iye kakhungu kamagazi kamene kanadzabala Yesu Khristu amene anali mwana wa Mulungu kachisi mmene Mulungu anadzadziphimbamo yekha mu thupi anadzadzionetsera yekha pakati pathu Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini ine ndikukhulupirira kuti kakhungu kamagazi kameneko kanadzaswedwa pa Gologota kwa chikhululukiro cha machimo athu ndipo mzimu unatuluka kuchoka mwa iye ndipo unadzabwereranso pa mpingo chifukwa Khristu mzimu woyera Khristu Logos anali mwa ife tsopano mzimu woyera mwa ubatizo kumatipanga ife Khristu anadzilekanitsa yekha kumapereka moyo wake kwa wina aliyense wa ife kuti ife ngati gulu la anthu tidzakhale mpingo wa Mulungu ndipo osati kale litali ine ndinkakonda kukwera inu mukudziwa zimenezo bambo anga anali wokwera wowombera mfuti wamkulu ine ndinkakonda kukwera ife tinkaweta mu chigwa cha Arapaho kapena ine ndikutanthauza mtsinje wa Troublesome uko kumapiri a Arapaho I Helpful Association amakadyetsa mchigwa chimenecho ndipo pa chigwa chimenecho osamalira ziweto iwo ali ndi udzu wambiri umene iwo angathe kuwusunga ndipo pamene kodyetsera ziweto kuli udzu wokwana tani imodzi inu mukhoza kuziyendetsa ng'ombe pa msipuwo mpaka m'musi mwa Estes Park kumeneko, ndipo inu mukoza kuyendetsa ng'ombe pamenepo, malo anga akulu osakira pamwamba apo. Ndipo ine ndadyetserako ziweto kumeneko kwa chaka, ine ndikumapitabe mu nthawi yakuphukira ndi yakugwa masamba, pamene ine ndikupuma, ndipo ndikoza ndikumakwera kokakusa basi kuti ndikangokhala kumeneko, chifukwa ine ndimakonda kukwera. Ndipo zonse mokwera ndi motsika mwa chigwa chimenecho, kumakhala gulu la osamalira ziweto, amene amakhala ndi ufulu olowa kuno ndi kukadyetsa ng'ombe zawo. Ndipo mu nthawi yakuphukira nthawi zambiri, ine ndawathandizirapo iwo kukusira ng'ombe pamodzi ndi kuzitsogolera izo kumeneko. Ndipo kuli mpanda wa kulowerera kumene izo sizingathe kulowerera kumalo aeni akewo, zikamabwera podutsa msipuwo mpakana. Ndipo woyang'anira amayima pamenepo ndipo amaziwerenga ng'ombe zimenezo pamene iye akukalowa, pamene izo zikukalowa mkati. Ndipo ine ndakhalapo masiku ochuluka ola ndi ola kuonerera gulu la bambo Grime likudutsapo. Iye anali ndi za Diamond Bar, zathu zinali za Turkey Track, ndipo izo zinali ndi za Tripod m'musi mwa ife, ndipo za Jeffrey ndi zina zotero. Kenako pamene ine ndinayika mwendo wanga monga ambiri a inu mukudziwira, mopingasa pa nyanga ya chishalo, ndikukhala pamenepo ndikumamuona woyang'anirayo atayima pamenepo akuziwerenga ng'ombe izi. Ine ndinazindikira chinthu chimodzi, iye analibe chidwi chochuluka ndi mtundu unali pa iye, koma pali chinthu chimodzi chimene iye anali kuchiyang'anitsitsa kwenikweni, chimenecho chinali chizindikiro cha mtundu wa magazi. Iyo imayenera kukhala ya mtundu weniweni wa Hereford, kapena si imalowa kuseli kwa mpanda umenewo, koma mtundu sumapanga kusiyana kochuluka. Ndipo ine ndikuganiza ndi mmene ziti zizakhalire pa chiweruzo. Iye sazayang'ana konse pa mtundu wathu, koma iye azizayang'ana pa chizindikiro cha mtundu wa magazi. Ine ndapanga zolakwitsa zanga abale, ndipo ine ndapanga zinthu zambiri zimene zili zolakwika. Ndipo ngati nthawi iliyonse mu nseu ine ndabweretsa, kapena inu munamvapo china chake chimene ine ndinachitira ndemanga kapena ndinanena, chimene chinali chokhumudwitsa mwa mtundu wina, kapena ngati ine ndalankhula china chake mawu uno chimene chakukhumudwitsani, ine ndikukupemphani inu ngati mʼbale kapena mlongo wa Chikhristu, mundikhululukire ine. Ine sindimatanthauza kuti ndichite zimenezo, ine ndangowulula kwa inu mtima wanga kuti ife tikhoze kudziwa. Ngati pali kubatiza kulikonse koti kuchitike, inu abale muchite zimenezo nokha, mukuona? Ndicho ine sindimachita zimenezo. Ngati ine ndikanatero, umu ndi mmene ine ndingabatizire monga mmenemo, ndipo aliyense wa inu akhoza kutenga zimenezo, mukuona? Kotero inu mukhoza kumutenga munthuyo, iwo anabatizidwa mu dzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ndipo iwo abatizidwa mu dzina la Ambuye Yesu Khristu nawonso. Kotero ngati ine ndingamubatize wina, koma ine sindinachitebe izo panobe, ine ndimangobatiza mu mpingo wanga okha, ndipo ndi anthu akumeneko basi. Ndipo umo ndi momwe anthu akutchali chichanga amabatizidwira. Ndipo ngati inu mungayang'ane mbuyo, uwo ndi mwambo wa missionary yachikale, mwambo wa missionary baptist yachikale. Ndipo tsopano ngati ndi zimenezo, ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu, ine ndimakhulupirira mu ubatizo wa Mzimu Woyera, ine ndimakhulupirira mu mwa Mzimu Woyera kulankhula mʼmalilime, ine ndimakhulupirira mwa mphatso iliyonse imene Mulungu anayipereka kwa mpingo wake. Ndine wa zimenezo zana pa zana. Koma ine ndikukhulupirira, ine sindimagwirizana nazo zochuluka za izi kuno za machiritso obeba zomwe ife tili nazo lero. Ine ndikungofuna kuti ndichitire ndemanga apa. Nthawi ina mbuyomo panali mʼbale, ndipo si mʼbale wanga ofunika Tommy Hicks, amene ine ndimamwerengera ngati wantchito woona wa Khristu. Uko kunali mwamuna wina mʼdziko lina, ndipo mu dziko ili kunali, iye anali basi nthawi zonse mchiritsi wa Mulungu opepa, mchiritsi opepa, inu mukudziwa monga choncho. Ndipo ine ndinalandira kalata mwamunayo atatha yochokera ku mpingo wa Chilutera. Ndipo mlembi wanga pano akudziwa kuti ife tilinayo iyo mu failo. Ine sindingatchule dzina la mwamunayo chifukwa si chikhalidwe cha Chikhristu, ngakhale ine sindigwirizana ndi maganizo a mwamunayo, koma zimenezo ndi zabwino mwangwiro. Ine ndimamukonda iye, iye ndi mʼbale wanga. Koma izo zinangofika pamalo akuti iwa amayenera kuti akale ndi mtundu wina wazogirigisha kapena chongozipangitsa kapena china chake chinzake monga choncho mukuona ndipo zimenezo si zabwino mukuona mbale zomvelera za mthupi zimachita pang'ono kwambiri ndipo kotelo mtumiki wachilutira uyu anamulemberaso mtumiki uyu kalata ndipo iye anati inu azilaliki achimeleka amene mumabwera kuno anati ndi machiliso anu onse obeba kwa aliyense ndipo tsopano izi zimveka ngati nkhata ya maluwa kwa ine ndekha koma mulungu akudziwa kuti ine sindikutanthauza izo mwa njira imeneyo koma iye anati pamene Deborah Studcliffe wang'ono anafa mwana uja ndipo mayi aja anali atayima pamenepo tsiku lija ku India mu California mene mwana ameneyo anafa ndipo kumazizira ndipo ndinaona anadzamuyika mwanayo mu mkono wa mʼbale Branham ndipo iye atayima pamenepo ndipo anamupempherera iye ndipo mwanayo anayamba kufuwula ndi kumagunda ndipo anamuperekanso kwa iye iye anadziwanso za nkhani ya ku Mexico imene ife tikhoza kutenga umboni wa zolemba za afu gospel businessmen inu muyenera kukhala nacho china chake chimene chinalembedwa kuchokera kwa dokotala pamene kamwana kakang'ono ka chimexico kaja kanamwalira mmawa uja 9 koloko ndipo iyi inali 11 koloko ya usiku umenewo adokotala analemba zolemba zake mbale Espinoza amene ambiri a inu abale a Assembly of God mukumudziwa iyeyo ndi amene anatenga chikalata chochokera kwa dokotala kuti iye anafa ndipo ine ndinaona masomphenya kuchokera pa chikhamu pamene anthu 20,000 achikatolika anabwera kwa Khristu mu mzinda wa Mexico ine ndinati inu musangotenga chimenecho ine sindikumudziwa mwana ameneyo ine ndangoona kumene masomphenya kuno ndipo Bile anali pamenepo akuyesera palimodzi ndi othandizira sate kapena 40 samatha kumuchotsa mayi wang'onoyo pa mzira wa pemphero ali ndi mwana ameneyo iye amakhoza kuthamanga pakati pa miyendo yawo ndi chilichonse kotero potsiriza ine ndinamutumiza Jack Moore kumeneko ine ndinati pitani mukampempherere iye ine ndinayang'ana apa ndipo ine ndinaona kamwana kakang'ono ka chimexico kakumwetulira ine ndinati dikirani miniti mbweretseni iye kuno mkona ndipo pamene ine ndinadzayika manja anga pa blanketi ilo imangovumbira pansi mvula tsiku lonse ndipo iwo anali atayima pamenepo kuyambira molawirira mmawa ndipo izi zinali pafupi 11 koloko ya usiku umenewo ndipo ndinayika manja anga pa mwana wang'onoyo iye anayamba kugundagunda ndi kumalira ndipo iwo anayamba kumakuwa kotero ndiye iwo anamutengera iye kumeneko ndipo anakatenga chikalata cholembedwa anapita kwa dokotala ndipo dokotala anati ine ndinapereka chigamulo choti mwanayo anafa mmawa uno 9 koloko iye anafa ndi chibayo mukuona ndipo kotero zinthu zimenezo ndizoona iwo ndi maneno ziyenera kukhala ife nthawi zonse tiyenera kumakhala oona mtima ndi onena zoona pa chilichonse musamazipange izo kukhala chilichonse muzingozilola izo kukhala chimene izo zili muzizilola izo mulungu samasowa kuthandizidwa pa chilichonse inu mukuona iye ndi mulungu kotero iye ananena chitsopano koma pamene mayi uyu anamuyimbira mʼbale Branham ku America akulira kwa iye pa foni bwerani kuno ndipo mudzamdzuse mwana wanga wang'ono ndipo boma la United States mwamuna wake ndi mʼbusa wa gulu la nkhondo ndipo inu nonse mukumudziwa Julius ambiri a inu mukumudziwa analemba buku langa neneli achezera Africa ndipo mayi wang'ono wosauka wachinowe uja akufuwula ndi mawu okweza anati mʼbale Branham ine ndinali nditayima kumeneko pamene mwana uja anabwerera kumoyo anati ife tikukhulupirira kuti ndinu wantchito wa Khristu anati bwerani mudzayike manja anu pa mwana wanga ndipo iye akhala moyo anali atangomwalira mu mphindi kapena ziwiri ndi chibayo anadwala kwa maola anayi asanu ndipo amuna awa anali ali kumeneko akufuwula ndi kumakuwa ndi kumalumpha chokwera ndi chotsika akuti mulungu amudzusa iye mulungu amudzusa iye ndipo anati chifukwa cha zimenezo ndege ya ku America kapena osati American Airlines ankhondo a United States anali woti andikweza ine ndege ya jet ndi kudzabwererako tsiku lomwelo mukuona ndipo ine ndinati ine ndisanabwere mundilole ine ndipeze chifuniro cha Ambuye kotero ine ndinapemphera masiku awiri ndipo dokotala ameneyo anali wabwino kwambiri anamulola mwanayo kuti agone kumeneko kenako mmawa wina ine ndinadzuka ndipo ndinayamba kuti ndizituluka podzera ku kitchini ine ndinayang'ana kutayima pamenepo pamwamba kunali basi kuwala pafupi usinkhu wakuwala uko apo kukuzungulira kunati usakhudze chimenecho usachidzudzule chimenecho limenelo ndi dzanja la Ambuye Ine ndinatamanga ndikubwerera ndipo ndinakaimbira fukolo ndipo ndinaimba ndikuti ine sinditha kubwera. Ndipo mtumiki wachilutela uyu anati, bwanji inu osadikilira mpaka na inu mutapeza lingaliro lachimvekele kuchokera kwa Mulungu monga anachitira Mbale Branham. Potero mukhala mukudziwa chimene inu mukulankhula. Tsopano ndi zimenezo to abale. Ngati ife titati tisamange lumphira pa zigamulo ndipo tizidikilira ndi kupeza kuwala chigamulo chomveka bwino kuchokera kwa Mulungu. Ndipo zonse izi apa zochiza ochimwa amene sakudziwa kanthu za Mulungu, ine ndimakhulupirira kuti machiritso a uzimu amakhazikika pa lamulo lakuti iwe uyenera kubwera kwa Mulungu choyamba ndi kudzapereka mtima wanu kwa Iye ndi kutsuka mioyo yanu mʼmagazi a Yesu Khristu. Ndipo kenako Mulungu adzapita kukagwira ntchito palimodzi ndi inu ndi kukuchizani inu. Chimodzi-modzi basi monga mʼbale uyu ananena za mkazi wang'ono amene iye anamupempherera uko, woyera wa Mulungu, inu mukuona? Mʼmoyo wanga ine ndapanga zolakwitsa zambiri, ine ndapanga zinthu zambiri zolakwika. Ine muna mwake ngati ine ndingakhale moyo wotalikirapo, ine ndizipangabe zochulukira. Mwina mwake zina mwa izo zizakhala zokupunthwisani pa njira yanu. Ine ndikuyembekeza kuti inu muzindikhululukira ine. Ine ndinali kuwerenga za Abraham momwe zokumudwitsa zimene iye anali nazo, momwe kuti iye mayi zinthu zimene iye anachita. Iye anakayikira Mulungu ndipo iye ananama za mkazi wake ndi chilichonse. Koma pamene ndimanga ya moyo wake wa Mulungu inalembedwa mwa Roma 4, sina chule nkomwe zolakwitsa zake, koma anati Abrahamu sanadzandime pakusakhulupirira mwa Mulungu, koma anali wamphamvu. Zolakwitsa zake zonse zinayiwalidwa pamene ndimanga ya umulungu ya moyo wake inalembedwa. Zomukumudwitsa zake sizinatchulidwe nkomwe, zolakwitsa zake sizinatchulidwe. Ndipo abale, ine ndikuyembekeza kuti pamene ndemanga yanga izidzawerengedwa pa tsiku limenelo kuti iye adzazifufutapo zanga nanenso, ndipo sazaziganiziranso izo pamenepo. Ine ndikuyembekeza inunso mukutero. Mulungu akudalitseni inu.
There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and true and will happen. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been stirred up. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, there's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the bat. Say it again, please. Christ in me, the hope of glory. It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Yes. Hallelujah.
Amen.
We reach the point. Yes. How many times have we had to fall back? Not long ago, I was a little bit of a Our Heavenly Father this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our heart and the deep of our soul, Christ in thee, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That our hand is rather within each other. That we know the job is there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord,
yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And sweep across the heart.
Yes, Lord.
Hallelujah. When the lost and dying before the
yes, Lord.
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Outside this morning that the great the majestic army of the King of Heaven. And they're singing
who do you love?
Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yeah. put your arms around three or four different men, and women do the same and say, I love the Lord Jesus.
Amen.
That's why put your arms around.
Ngati ine ndingate kuziona izi zikuchitika konse konse pa dziko lonse lapansi, ine ndinganene kuti Ambuye mulole wa ntchito wanu apite mu mtendere.